assemble this morning in the name of the Lord Jesus.
Ngicela ukukhuza egameni leNkosi Jesu futhi emva kokukhuleka kakhulu futhi ukukhuza angezange ngivuke kuse
early. I was kind of late getting up. And I
ngicela ukuza ukuvuka futhi ngiyethemba ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi kungani kunjalo manje nje.
Come home the other morning or the other night.
Ngokunye ukusa noma ngobunye busuku nomakhelwane wami wayeme egcikeni yena nendodakazi yakhe encane umkakhe ungunesi kumbini lababelethayo phandle esibhedlela.
So he had a
ngakho wephethe ikhane esendeni sakhe ecishe ende kangaka nesikhumbuzo esincane iribbini ethize nento encane yayithi
Grandfather Branham.
Ngikhulu Branham njengo ngiyakholwa cishe isithathu amashumi amabili nantathu noma isine amashumi amane nantathu October ziyishumi nanye. Konake obagaga abakhulu kakhulu ekugcineni kwakuthi uzomdala kunoma ucabanga. Ngakho nginamalungelo ngokomthetho manje ukuba ngiphumule isikhathi esidanyane ekuseni. Kunjalo futhi right lapho usuba ngumkhulu na.
I guess that kind.
Futhi ngakho ngiqaphele lokho ukuthi kungenza ngibe nezaba khona ke dadewethu kidi lokho kusa ngokungavuki ngenkathi ufika uvela eOhio. Impela ngizizwe ngemdala cishe ngeminyaka eyishumi ngiyacabanga nokho emva kwalokho kodwa njengoba nonke nazi ukuthi nginendodana encane engumzukulu phandle laphaya ethi ayibe amaphawundi ayisikhombisa noma isishiyagalombili into njengaleyo. Inganyana embi kwedlula zonke ngake ngazibona. Manje ifana nzeli umkhulu wayo ngakho futhi kade ngibona nje lapho yaya khona lapho uBilly aya khona. Ngakho izolo busuku ngehla eholo emva kokushaya izingcingo zami ngihlangane neqembu labangane abathembekile abavele eGeorgia nasemaphethelweni futhi sonke besiphandle lapho sibuka abafa abancane futhi bahle manje bangokuthi nje bengihlala njalo ngizizwela into ethize njengokuthi Billy wesaba ukuthi zobephula uyazi bancane kakhulu futhi ngikhona ukuthi bekungudade wethu Billy othe ngakivamise ukucabanga wayevamise ukucabanga lokho futhi kodwa akamuva wathola ukuthi abephuki kalula kangako. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho ukuthi akube yikho. Izolintambama ngibe nenhlanhla yokuba sezansi kwelikile amakhaya kadadewethu lapha webandla ikhaya lendodakazi yakhe futhi ngicabanga ukuthi naye ubekhona lapha ebandleni lapho bebekade benedini elincane losuku lokuzalwa lukamfowethu Levili futhi ubenesinye isigcobo semayela asidlulile izolo futhi ngakho sithi kumfowethu Levili usuku lokuzalwa oluhle ngempela thina sonke ngoba ungumfowethu kahle kakhulu. Futhi kusobala wedlule amashumi amabili nantano kancanyana futhi ngakho ke njengami futhi ngakho nje sikwedlulile okwesibili lokho ngokuthi manje lokho kungukuba yikhetha lapho usuyokwedlula lowo maka okwesibili neyazi. Ngikhumbula ukusa uFrank Webber ekhuphukela lapha futhi wayengomakhelwane wakhe eduze kwethu lapha. Indodakazi yakhe isihlala lapho manje useFlorida futhi uFrank nami sesifunde ndawonye esikoleni futhi uFrank wafaka umnikelo wosuku lokuzalwa kwakhe futhi ngakekade ngishumayela ngaleso sikhathi cishe iminyaka emithathu noma imine ngaholela uFrank enkosini uJesu futhi wafaka ikoda ngicabanga ukuthi nganginamashumi amabili nambili futhi wafaka ikoda ngacabanga ohe uqonde kube ngicela ukuthi uFrank Webber useneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ubudalana wewu he ngiyasesaba kakhulu isikhathi lapho singinamashumi amabili nanhlanu manje ngilungiselele ukufaka abathathu babo ngakho khona-ke masinya impela ngakho akuthathi nje kade kwedlula. Uma ngibuka ngapha futhi ngibona umfowethu lodadewethu kid eminyakeni yabo engamashumi ayisishiyagalombili futhi besalokhu beya ngokuqina ngiyacabanga kosi Jesu ngithithelele ngokukhononda nginamashumi amahlanu nambili futhi bona unamashumi ayisishiyagalombili nomfowethu kid unamashumi ayisishiyagalombili nanye kunjalo na amashumi ayisishiyagalombili nanye futhi basalokhu besenkonzweni futhi ngiyalitshela lokho kusinika isibindi akusiniki na impela kuyasinika inkosi yinhle ngempela kithi.
There's only one bad thing that I
manje yinye kuphela into embi engiyesaba kakhulu ukuba nomhlangano lapha wasekuseni futhi lokho ukuthi kubi kabi kuzwakala kuyinto eyihlazo kakhulu kuyisho kodwa nginabangane abaningi kakhulu ofikayo osuka kude le ezinkonzweni ngibaboni abakwa events lapha kodwa balapha ndawo ngiyethemba abageji neyodwa futhi niyazi ukuthi amamayela amangaki abawashayelayo njalo ngesonto ukuza itshumayele na amamayela ngamakhulu ayishumi nantathu bakwazi ukwenza uhambo olungaphansi kwamadola angamashumi ayisithupha kuya emashumi nayisikhombisa ngeviki ukuya enkonzweni kunjalo isikhathi abakhuphuka beze ngaso lapha nawo wonke umndeni wabo beze ngapha ukukhokha.
Now, not only that, but here's a little brother from down in Alabama.
Manje akusikho lokho kuphela kodwa nangu umfowethu omncane ovela ezansi e-Alabama oshayela cishe ibanga elifanayo njalo ngeviki umfowethu oyi umfowethu Weld West ubukeka njengomfana kimi ungubaba unesigejana sabantwana kodwa njalo uvele nje angikhumbuze ubukeka esemncane kakhulu yena nomkakhe umfowethu West umfowethu nodadewethu Palma behleze emuva lapho bevele ezansi ngaphansi kwemakhona eGeorgia nodadewethu Green bavamise ukuba khona lapha bevele ezansi eMemphis eTennessee ngabe bakhona lapha kulokhu kusana bavamise ukuba khona udadewethu Green neqembu elivele ezansi eMemphis eTennessee ya emuva ngemuva futhi kukhona abanye ngivele nje baningi nje ukubabiza abanye babo ezansi le Kentucky yangaseningizimu abanye enhla le ngaseChicago futhi abanye bavele eChicago nangaphezu kweChicago ngokuzungeza ngaphandle ngesonto ngiqondile ukuthi bekukhona indoda lapha ivela le eCalifornia futhi ibe nokuhlala kancanyana nje ibefuna ukungibona kusobala bengicindezelekile emva komhlangano futhi indoda ibuyele emuva ngingayibonanga enye ifikile ivela ngale eliyono ndawo uma leyo ndoda ekhona lapha kulokhu kusa lawo bekungamaphula kunandikwedlula wonke engike ngiwadle futhi ingilethele ibhakede lamaphula futhi omunye wabafowethu ovela ezansi eGeorgia ngikhole ukuthi bekunjalo noma ndawo ulethele ikhulukazi iphakethe lamakinati amaphekhani athi awabe makhulu kangako amagobolondo awangamaphepha futhi ngiwadla ngempela kodwa manje ngikusobala ngikudle ukudla okuthokozisayo kulezi zinsuku angikaze selokhu kwashona umama wami ngifuna inkosi ngombono omusha ngidla nje izinto ezithambile futhi njengoba kancane njengoba ngingazedlulela ngakho ngilahlekelwe amaphawundi angamashumi amabili esisindo okungukuthi manje angizili ukudla angikwenzi iqabo lokho ukwenza lokho nje lokho akusikho ukunika lokho inkosi ufuna ukunika inkosi okuhle kwedlula konke onakho hhayi kwenzekile ngabona umfowethu sama nabo emuva lapho futhi baningi kakhulu nje njengangesentele edlule bengisho abantu ababehlela nomama nezinto futhi udadewethu othembeke ngempela ube lapho ngikhohliwe ukusho igama lalowo wesifazane manje uma ekhona kulokhu kusa ngiyaxolisa omunye wabo kwakungudadewethu Bila nomunye kwakungudadewethu nomfowethu Steve nabaningi kakhulu nonke liyangazi kahle kakhulu kwazi ukuthi ngikuqondile lapho ngiyaqa igama noma ngeqa umuntu babethembeke kanjani bonke futhi ngezinye izikhathi nje ngihlezi lapha ngizosho omunye ofika nje engqondweni yami kodwa ngalokho ngiqonde iqembu lonke wonke umuntu niyabo kuhle kakhulu nje bese kuthi-ke wonke umuntu othandekayo onomusa kithi futhi impela siyakuthakasela lokho.
This morning we are going to try to approach the word of God again.
Futhi manje kulokhu kusa sizozama ukusondela ezweni likaNkulunkulu futhi manje ngithanda ukwenza lenkulumo umbiko ukuze kucace ngempela ukuthi angizi nje kunoma yimuphi umhlangano kuba nje ngibonakala. Angizi nje lapho kuba ngethi ngifuna mhlawumbe ukukhuleka enkosini kuba inginikeze umlayezo ozokwenza nje abantu bazizwe bekahle ngempela futhi bamemeze. Sile lenqaba yalokho kodwa futhi siyakuthakasela lokho lokho kulungile. Lokho kuhle kakhulu niyabo kodwa ngifuna ukukwazi ngokuthi inkosi wena qondisa imicabango yami entweni ethize ezoba usizo kubantu ezobabeka eduzane noNkulunkulu ezobenzela ukuthize akusikho kakhulu njengokubakha ngokomoya kodwa ukubakha ekwazini nasekuyaleni kukaNkulunkulu ukuze bezokwazi ukuthi kumiwa kanjani lapho kufika isitha. Bengikhuluma nodadewethu obesenhla lapha evakashile kuleli viki udadewethu Palma uthe ubefuna ukwazi ukuthi ngake ngakwazi kanjani ukuhlala kuleli zwe kungukuthi uvele ungeni lapha futhi ya njalo uma ngifika esigodini ngiyagula masinge nje lapho ngingena Ngunambila kwempela nje esigodini lapha siyakwazi lokho kodwa uNkulunkulu unenqwaba yabantwana ezansi phakathi lapha futhi ngolunyelo lezi zinsuku ngifuna inkosi manje ukuthola umlayezo wangempela oqonde ngqo ovela kuNkulunkulu ngiyabo futhi ngosizulu kaNkulunkulu ngihlose nje ukubambelela aze afike lokho kungukuthi aze enze inkulumo mbiko ethize kimi ngokuba ngiyazizwela ukuthi kufanele kube khona kukhona into ethize elungiselelwe ukwenzeka ngapha futhi ngifuna ukwazi ukuthi kuyini ngifuna ukwazi ngokuvela ngokuNkulunkulu ukuze ngikwazi ukuthi ngisho kanje inkosi yabo bese kuthi ke ningina abantu khona ke bazokwazi ukuthi akukusimina ngakho ngifuna kuzama ukukwenza kanjalo lokho noma ngizwe kuye kuqala ngoba uma ibeka izwi lakhe kumuntu awukhona ke akusesuye umuntu nguye khona ke uma umuntu ekusho ngesingaye khona ke akuzukusho lutho empeleni kodwa uma kunguye izwi lenkosi likumuntu lizovela bese kuthi ke kuzoba yikho ncamashi nje lokho esayalwa ngakho eBhayibhelini ngale cishisa hlukene samashomo amabili sikaDeuteronomy ngiyakholwa kwathi ya kabela futhi uma oyedwa ekhuluma egameni lenkosi futhi kungafezeki khona ke ningamnaki lo muntu niyabo kodwa uma bekukhuluma futhi kufezeke khona ke kungcono nikuzwe niyabo ngoba kuvela kuNkulunkulu inakho kanjalo kuNkulunkulu nohlelo lwakho oluhlala lukhona olwendlalwe lapha eBhayibhelini siyazi ukuthi kufundwa kanjani lokho kodwa kukhona izinto ezithize ukuthi kubandeni nasesikhathini nezinto angazi lobanga lapha eBhayibhelini ngakho ufaka iphimbo lakhe kumuntu futhi bayalikhuluma lizwakale niyabo bayalikhuluma ngaphambili ngakho manje ke indlela yokwahlulela lo muntu ukuthola ukuthi ngabe kwenzeka ngendlela abakusho ngayo khona ke uma kwenzeka khona ke kuqhubeka kwenzeka ngalo ndlela awu khona ke siyazi ukuthi lokho kuvela enkosini khona ke sinokwethemba khona ke ukulungiselela izinto ezayo ngifuna ukufunda izindawo ezimbili noma izintathu emibhalweni kulokho kusa futhi ngifuna ukufunda kokuqala incwadi ka Exodus
and I believe about the fourth chapter of
futhi ngikholwa ukuthi icishe esahlukweni sesine sika Exodus kuqala ngaso
and now I might
futhi manje ngingahle ngimemezele ngenkathi ngisalungiselele ukufunda le mibhalo ngingahle ngimemezele lokho ngifuna ukukukhuluma kini lokho inkosi kubeka enhlizweni yami ukuba ngikhulume ngakho kulokho kusa angazi ukuthi izokwenzani ngakho kubantu ngingahle kuqondiswe kumuntu oyedwa lapha mhlawumbe omunye umuntu ongaphandle ezweni lethephu kweke ndawo kodwa ngifuna ukumemezela kulokho kusa ngicabanga ukuthi ngesonto ledlule kuseni ngashumela ngokuthi ufaka oqinisileyo futhi kuleli sonto kuseni inkosi Thanda ngifuna ukushumela ngokuthi isibonakaliso seqiniso esinganakiwe umfowethu Palma ubengitshela izolo ebusuku ukuthi ngesonto ledlule kuseni ngakhuluma ngendaba noma ngathi ngangizokhuluma kuleli sonto ukuthi imigamanqo emine yebandla futhi ngikathi ngikela izolo ebusuku imvamisa ngikubhalabhala phansi lokho angazi noma nidingeka ukuthi nikwenze lokho noma cha kodwa nginezinto eziningi kakhulu engizama ukucabanga ngazo ngithola indethize engidingeka ukuthi ngiyibhale phansi siqephini sephepha niyabo futhi ngahamba ngayokubheka futhi ebengikuqondile ngalokho bekungesiyo ngempela imigamanqo emine ngikushilo ngaleyo ndlela qiniso kodwa ebengikuqondile bekungukuthi izimo ezine zikahulumeni webandla futhi kwenza lokho ngifanele ngihlanganise inqwaba yomlando futhi mhlawumbe ngesikhathi esizayo ngizoba nalokho kodwa kuthetha isikhathi esithe ukuba silingana kune benginaso isikhathi sokufundisisa ukukuthola ngoba ufanele ubuyele emuva futhi uthole izinsuku nokunye nokunye ngoba nonke niyaqonda ukuthi kusendaweni yonke ngani sifuna ukuqiniseka ngempela ngalezi zinto ngaphambi kokuba sizisho zifanele zibe yizo ngoba simi lapha siphethe isikhundla esikhulu kunazo zonke esiphethwe ezweni umfundisi futhi oneqiniso kakhulu nolungile ocophelelayo sifanele sibe ngaleyo ndlela sifanele sethembele kuNkulunkulu ukukwenza
Now in the book of Exodus the fourth chapter
Exodus isahluko sesine
Moses answered Moses waphendula wathi
beka abayikukholwa yimi bangalaleli izwi lami ngokuba bayakusho ukuthi inkosi ayibonakalanga kuwe
And the Lord said unto him What is this inkosi
kuyini lokhu okusesandleni sakho na wathi induku
And he said Cast it on the ground And he cast it on the ground and it came
Kona yathi yiphonse phansi wayeseyiphonse phansi yaba inyoka uMose wayibalekela
And the Lord said unto Moses, put forth thy hand and
take it by the tail. Yelula isandla sako uyibambe ngomsila wayeselula isandla sakhe wayibamba yaphenduka induku esandleni sakhe.
That they may believe that the Lord God of their fathers.
Ukuba bakholwe ukuthi inkosi uNkulunkulu wawoyise uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe ubonakale kuwe.
And the Lord said furthermore unto him, put now thy hand into thy bosom.
Inkosi yathi kuye, faka isandla sakho manje esifubeni sakho. Wayesefaka isandla sakhe esifubeni sakhe. Lapho esesikhiphile, bheka isandla sakhe esasinochoko sinjengeqhwa.
And he said, put thy
hand into thy bosom. Buyisele isandla sakho esifubeni sakho. Wayesesibuyisele isandla sakhe esifubeni sakhe. Uthe esikhiphe esifubeni sakhe futhi bheka, sasesiphendukile sinjengenyama yakhe.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, nor hearken unto the voice
of the first son, noma bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala, baya kukholwa yizwi lesibonakaliso samuva. Liyaziqaphela izibonakaliso ezimbili isibonakaliso ngasinye sasinephimbo. Angifunde ivesi lesishiyagalombili futhi.
And it shall come to pass if they will not believe thee.
Buya kuthi uma bengayi kukholwa nguwe bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala baya kukholwa yizwi lesibonakaliso samuva.
And it shall come to pass if they will not believe also these two.
Buya kuthi uma bengayi kukholwa nayi lezi zibonakaliso ezimbili bengalaleli izwi lakho.
That thou shalt take all the waters of the river and pour it upon dry land, and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land. And now, in St. John, the first chapter, and the sixth verse,
kuthi manje kuJohane ongcwele isahluko sokuqala nevesi lesithupha sifunda lawa ivesi noma leli vesi uJohane ongcwele isahluko sokuqala nevesi lesithupha futhi futhi wavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu igama lakhe lalinguJohane. Umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu igama lakhe lalinguJohane. Nakuhezekeli amashumi amabili nane ngifisa kufaka lo mbhalo ngiwubophe usuka eTestamenteni eludala kuya kubaprofethi kuya eTestamenteni elisha ukuze nizoqonda ukuthi kusuka le kudlule kusuka kuExodus ekuqaleni kuye kugcineni.
Thus Ezekiel is unto you a sign.
UHezekiel uyakuba yisibonakaliso kini niyakwenza njengakho konke ukwenza kwakhe.
And when this shall come, ye shall know that I am the Lord God.
Lapho sekufika lokho niyakwazi ukuthi ngiyinkosi uNkulunkulu.
Now let us bow our heads just a moment as we
manje sikhothamise amakhanda ethu okomzuzwana nje lapho ngokuhlonipha sisondela kuye manje ngendlela yomkhuleko.
Father God, we come in the name of the God of
Baba
Nkulunkulu,
siza egameni likaNkulunkulu kaAbraham, uIsaka, nokaJakobe, uJesu Kristu olungileyo.
We come knowing that he will hear us because we come not as someone.
Siza sazi ukuthi uzosizwa ngoba asizi njengomuntu ozile nje wangena esakhiweni kodwa siza ngesibindi ngokukholwa sikholwa ukuthi lokho akwethembisile lokho uzokwenza.
So we ask today, Lord, that thou would
ngakho siyacela namhlanje Nkosi ukuthi uzothatha yilowo ngamunye wethu khona kusukela le kupiti kuya kwingemuva lesakhiwo.
Throughout all the areas and open every heart.
Kuzo zonke izindawo futhi uvule zonke izinhliziyo futhi usoke ukuzwa kwethu.
That the word of the living God might come forth from heaven this morning and pour into
ukuze izwi likaNkulunkulu ophilayo liphume livele ezulwini kulokhu kuza ukuthi lithululwe ezinhliziyweni zethu ukuze sikholwe lapho sizwe izwi leNkosi futhi njengoba lifundiwe kithi ezindlebeni zethu kulokhu kuza futhi sibonga wena ngezwi lakho izwi lakho liqiniso.
And now as we see the evil hours
futhi manje njengoba sibona amahora amabi asondela lonke ulaka lukaNkulunkulu lukhule lwaze lwayongena eziphakaphakeni.
And it's most any time that there could be something happening to this nation
forsaken,
with threats behind it of an ungodly country.
Nezinzongo emva kwawo wezwe elingamesaba uNkulunkulu elikushisekele ukwenza kanjalo futhi sazi ukuthi esikundleni sokusendela iduze kuNkulunkulu babonakala beqhela kakhulu. Sazi ukuthi incwadi yesambulo nakho konke kusukela phansi emibhalweni kubikezele lolu suku. Kodwa ke masithathe isixwayiso Nkosi futhi singavilaphi futhi silale sozele njengoba kwakunjalo sengathi singavuka sizithuntuthe. Sengathi singaba nokuqonda namhlanje kube sengathi asikaze sibe nakho ngaphambili. Sengathi izinhliziyo zethu zingavutha kakhulu emva kwalolu suku ukuthi kuzoba khona umlilo owokhelwe emiphefumulweni yethu uzoshanela lonke leli izwe Nkosi nobufakazi obuphilayo noma kuphi lapho isikhona. Busisa abagulayo nabahluphekile labo abadingayo ndawo zombili phakathi kwethu nangaphandle kwethu abantu bakho ndawo zonke. Busisa izwi lakho Nkosi, ngcwelise inceku yakho nezinceku zakho elaleleyo.
That together we might be brought to a closer realization Not only do I pray for these who are present,
kuke sikho ukukhulekela kuphela labo abakhona kodwa labo abazokuzwa itape emhlabeni jikelele.
That they may be brought into
ukuze bangeniswe ebandleni likaNkulunkulu ophilayo ngokuba siyaqonda ukuthi yinye kuphela indlela esingaba yilunga ngayo laleli bandla. Lokho kungokuzalwa kukamoya, kodwa-ke siphaphathizwe ngamoya munye emzimbeni munye. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ngalowo nalowo emhlabeni jikelele ukuthi wena uzozitholela inkazimulo.
May we so prepare our soul.
Futhi sengathi singayilungiselela kakhulu imiphefumulo yethu ukuthi ngokukhala okukodwa emhlabeni jikelele singamemeza kakhulu nakanjalo woze Nkosi Jesu.
We pray this in Jesus Christ's name. Amen.
Sikhuleka lokhu egameni lika Jesu Christu. Amen.
A true sign that's overlooked. Man has sought for signs.
Isibonakaliso seqiniso esinganakiwe. Umuntu befuna izibonakaliso kusukela le kuFaro kuze kube namhlanje.
And Jesus told us of a time there would be.
NoJesu sitshela ngesikhathi okuyoba khona ngaso abafuna izibonakaliso futhi wathi ukuthi isizukulwane esibe siphingayo siyofuna izibonakaliso kodwa nokho bayosemukela isibonakaliso.
And that generation was to receive a sign of the resurrection.
Sasizokwemukela isibonakaliso sokuvuka esiyoba esibuthakathaka esibi nesizukulwane esiphingayo siyenikwa isibonakaliso sokuvuka.
But as this scripture that lays before us in Ezekiel,
kodwa njengoba lombhalo obekwe phambi kwethu kuHezekiyeli isahluko samashumi amabili nane nevesi lamashumi amabili nane, lo mprofethi wenziwa isibonakaliso futhi leso sibonakaliso engifisa ukukhuluma ngaso. Lo muntu wenziwe isibonakaliso kwa-Israyeli futhi kwehle njalo emibhalweni uNkulunkulu uye wasebenzisa abaprofethi bakhe babe yizibonakaliso futhi njalo bebenganakwa ababonakali neze bekwazi ukubamba leso sibonakaliso njalo babheka isibonakaliso samadlingozi. Ngisho nabafarisi bezinsuku zikaJesu bathi sibonise isibonakaliso sivele ezulwini, kodwa Jesu wabedlulisele kutheni bayosithola isibonakaliso senivele ninaso isibonakaliso. Wathi ukuma kwezulu niyakwazi kukuchaza, ningasibuka leso sibonakaliso nithi uma libhejile liguqubele kusasa lizophendula. Ukuba babebuke esibonakalisweni babeyobuka yena futhi bazi ukuthi wayeyisibonakaliso sikaNkulunkulu kubo, ngoba iziprofetho zabo ezimayelana naye zasigcwaliswa ngaphambi kwamehlo abo, kodwa babeselokhu befuna isibonakaliso.
that man will do that.
Uqaka kanjalo ukuthi abantu bayokwenza lokho ukuthi bayofuna isibonakaliso sibe isibonakaliso sinabo ngo siphakathi kwabo ngo manje uIsrayeli wayesengene kulesi simo.
And sometimes the torture
futhi ngezinye izikhathi ukuhlushwa lokho leso sibonakaliso esendlula kukho kuyamangalisa.
The torture that Jesus went through to prove the sign.
Ukuhlushwa uJesu adlula kukho ukufakazisa isibonakaliso sikaNkulunkulu ukuthi wayengumesiya.
We find out here this young prophet.
Siyathola lapha lo mprofeti osemncane ogama linguHezekeli njalo wabe isibonakaliso sonke isikhathi ukuthi wazihlupha kanjani iqubo lwakhe kweindawo lapha sithola lapho alala khona ngohlangothi lwakhe lwangakwesokhotho izinsuku ezingamakhulu amathathu nezinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye. UNkulunkulu wamtshela ukuba athathe ubhontshisi nokudla kwembuba wakuhlanganisa konke ndawonye wakupheka konke wase kubeka eceleni kwakhe wayesihamba eyolala kuthayela futhi walala ngohlangothi lwakhe lwasokhotho lodwa engaphenduki izinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye.
Think of it. And then said,
"Why is it again? Pendugela, ngakwazi kunene ulale lapho izinsuku ezingamashumi amane futhi."
And he said, "You're what you see." Ezekiel said,
"Futhi wathi lapha ukubonayo Hezekeli wathi ngoba uthwele ukona kwabantu usuku ngalunye ngiyakulubala lube ngonyaka kubo." Ngokuthi walala lapho insuku zonke lokho kokuchaza unyaka ababezoba ngawo ekuthunjweni nokuthi ububi babo babuzokhumbuleka kuNkulunkulu noNkulunkulu angeke sawuzwa umkhuleko wabo.
But the torture that man had to go through. Why would that be necessary?
Kodwa kutupheka lo muntu adinge kadlule kugo kungani kokuzidingeka lokho na abaningi umangele kungani into enjalo yayizodingeka ukuba umuntu ayenze.
It's because that people won't read the word.
Amen.
Kungenxa yokuthi abantu bangeke balifunde izwi futhi bangeke bakhuleke.
So God is sovereign and he sends his prophet to be a sign.
Ngakho uNkulunkulu uyazibusa futhi othuma umprofeti wakhe abe yisibonakaliso abantu ngeke bafunde abakukhathaleli ukufunda futhi ngeke bakhuleke ngoba kakhulu banezinye izinto abafanele bazenze ngeke bathathe isikhathi sokukhuleka leBhayibheli liyisidina kubo alinawo umnyakazo wenele ngalezi zinsuku zesimanje noma yiziphi izinsuku.
You know, I believe it was Paul said ye are epistles of God.
Riyazi ngikholwa ukuthi kwakunguPawulu wathi nizincwadi zikaNkulunkulu ezifundwa abantu bonke. UNkulunkulu usebenzisa abantu babe yizibonakaliso ukubonisa izibonakaliso zakhe. Futhi izikhathi eziningi lezo sibonakaliso nangaso sonke isikhathi ikakhulu ngaphandle uma sinabantu abakhethiwe leso sibonakaliso asinakwa futhi siyagxekwa kuhlekiswe ngaso silahlelwe ngaphandle.
Even in the Old Testament in the days of the
prophets. Futhi sethathwe ngisho eTestament enelidala ngezinsuku zabaprofeti babethathwa ngokuthi bangabantu abathikamezekile emqondweni babecabanga ukuthi labo baprofeti babengabaguliswa imizwa yengqondo.
And they'd see him come in from the wilderness and perform signs.
Futhi babebabona bengena bevela ehlane futhi benze izibonakaliso futhi bebuyela ehlane futhi babehlekisa ngabo ngoba babengawazi umbhalo.
Jesus told the Pharisees one time concerning the resurrection.
UJesu watshela abaFarisi ngesinye isikhathi mayelana nokuvuka bathi sasine umthetho othe uma umfowethu efa bese shiya umfazi engenange nabantwana kuye. Ngoba umfowabo ufanele amthathe lo mfazi amvusele abantwana owakhe ofileyo wayesethi sasinaye owayenabafowabo abayisikhombisa futhi wokuqala wamthatha umfazi futhi wafa engashiyanga nzalo. Wasekuthi ke umfowabo wamthatha wayeseke eyafa futhi kwaqhubekela kwesikhombisa futhi ekugcineni wafa wesifazane. Bathi manje kuvukeni bathi manje uyoba ngumkabani kulabo abayisikhombisa na.
Oh, I love that word. Jesus said you do always err.
Oh, ngiyalithanda lelozi uJesu wathi nijuka njalo ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu.
Oh, how he would blaze that out today if he was standing.
Oh, ubeyokuvuthela kanjani lokho namhlanje ukuba wayemi lapha nijuka njalo ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu.
The power of God is associated in the scripture.
Amandla kaNkulunkulu axhunyaniswa nombhalo nijuka kakhulu. Wasake kubeka ethi ekuvukeni gabagana gabendiswa kodwa banjengezingelosi akazange asho ukuthi bayoba izingelosi manje kodwa bayoba njengezingelosi izindlela zobulele ziyobe zingasekho kubo gabagana gabendiswa.
We're living in the day of morality, a moral days of the
siphila usukini lokuziphatha noma izinsuku zokufa kombuso zayo kodwa kuzo suku lapho okuza khona umbuso ngafi nalowo mbuso ongafiki lapho abathengiwe beyophila khona labo othengiwe futhi une ukuphila okushiya lomzimba ukuba kubuyele kuNkulunkulu okunikayo
uyobuya
futhi kuvele emthini wokuphila ngolunye usuku okubusa ingwela phakade. Yakwenza kanjani linsizwa umprofethi osemncane wanikela ngomhlatshelo futhi wanikela ngakho konke ukuphila kwakhe ukuba abe yisibonakaliso kubantu bakhe bezijeziso ababezo semukela ngenxa yokuthi babeyilokho ebesingakubiza ngokunganaki. Babengafuni kuzihlanganisa ngalutho noNkulunkulu. Babengabakhona labo baprofethi futhi bavele bahlekisa ngabo futhi kodwa ngaphandle futhi akulendaba ukuthi babengafuni kangakanani ukusikholwa. Nkulunkulu waqikelela ukuthi bayasithola noma kanjani. UJezebeli wayengafuni ukuvuma ukuthi u-Ahabi wayengumelusi wakhe kodwa wayenguye. Nkulunkulu waqikelela ukuthi uyasithola isibonakaliso noma kanjani.
This nation today.
Sinjalo nalesi sizwe namhlanje uNkulunkulu olungile nothembekile ngezwi lakhe wayengededele noma yini esiyibona ilungela kwenzeka. Ngaphandle kokuba nesibonakaliso ndandawo njalo ubeba naso.
Now we have to look for it. And I'm sure that
manje sifanele sisifune futhi ngineqiniso ukuthi abantu onokuqonda okuhle kombhalo bayazi ukuthi sifuna kanjani.
Noah
wayeyisibonakaliso ngosuku lwakhe kubantu sokwahlulela okuzayo. UNoah osukini lwakhe wayethathwa ngokuthi uhlanya. Wayengumprofethi wayethathwa ngokuthi uyilewo owayengenawo umqondo olungeleyo nomuntu wayebelesela unyaka nonyaka akha umkhumbi.
When there's not even water on the earth but what was in the spring.
Lapho kungekho ngisho amanzi emhlabeni ngaphandle kwalokho okwakusezipethwini futhi wabikezela into ethize eyayiyinhlekisa emqondweni wenyama wathi kuzovela amanzi phezulu esibhakabhakeni. Akungabazeki ukuthi abaningi babethi kuye ngikhombise ukuthi akuphi isayense yayizothi ngingafakazisa ukuthi akukho manzi phezulu lapho.
But yet if God told him that
kodwa nokho uNkulunkulu amtshela ukuthi ayeza ivela izimpakaphakeni uNkulunkulu uzoqiniseka ukuthi izwi lakhe liyagcwaliseka.
And while there was yet no water,
futhi kwathi kungakabikho manzi abonakalayo kungagaze kube khona afu ezimpakaphakeni lingagaze lineconzi yayingekho neze yayingekho into kwakuthiwa yivula.
Yet all the time Noah was prepared.
Nokho zonke isikhathi uNoah wayelungiselela umkhumbi ngenxa yemvula.
It was a living evidence that this prophet believed what he was talking about.
Kwakungubufakazi obuphilayo ukuthi lo mprofethi wayekukhona ekhuluma ngakho ngoba wayekulungiselela.
And any persons that really believe what you're talking
about. Uthi noma imuphi umuntu okholwa ngempela ukuthi ukhuluma ngani uzokulukuzelela.
May I stop right here just in it all.
Ake ngime khona lapha umzuzu nje ngosuku luka Noah njengoba uJesu athi kuya kuba njalo kufikeni kwento leyo umuntu umama bandla namhlanje ekukholwa akhuluma ngakho abezozejwayeza ukwenza lokho akushoyo wona.
How could we be building great statues of buildings and millions of dollars in buildings.
Bezingazakha kanjani izidombe ezinkulu zezakhiwo nezigidi zamadola ezakhiweni nokukhulu kwanda kwezinhlangano nezinto ezinjalo futhi sishumayela ukuthi uKristu uzofika noma nini na? Bezingaqhubeka kanjani sibuka phezu kwamabandla ethu futhi siwabone ehlukana namandla kaNkulunkulu futhi angena kokwezwe futhi ekungenisa ebandleni futhi ekuxubanisa ndawonye futhi sikuvumele na? Ngenxa yokuthandwa ngabantu nangenxa yombono othandwa ngabantu nemehluko yamahlelo ezama ukukhula edlule inhlangano elandelayo singazejwayeza kanjani ukukwenza esikushumayelayo na? Nezwe liyakubona lokho, bayakwazi lokho.
Religion has become a thing of Just like merely
ngakho inkolo isiphenduke into nje yokufana nje yokuba enqube ethize noma yokuba ngokwenhlangano yobudlelwane bokuthize inkolo.
The salvation of Christ is not a society.
Insindiso kaKristu ayisiyo inhlangano yobudlelwane, ayisikho ukuthi yini into ethize, iyisehlakalo esiphilayo.
Now Noah was producing what he was talking about.
Manje uNoah wayeveza lokho ekhuluma ngakho, wathi kuzoba khona uzamcolo wokwahlulela phezu kwalesi sizukulwane esingalungile.
And God will pour from the heavens rain.
Futhi uNkulunkulu uzothilula ukuvela emazulwini imvula, futhi uzocwalisa umhlaba wonke ngozamcolo. Futhi wayengenzi khona lokho kuphela, kodwa wayenza indlela yokuphunyuka, futhi encenga abantu kuba beze kuyo, kodwa abamlalelanga.
But Noah as a prophet was a sign to that generation.
Kodwa Noah njengomprofeti wayeyisibonakaliso kuleso sizukulwane, isibonakaliso kwakukhulunywa kabi ngaso, umuntu okwakucatshangwa ukuthi ungumuntu ohlanya. Elungiselela into ethize ukuthi kwakungekho bufakazi bubonakalayo noma kuphi, noma babungakaze bube khona ukuthi babuyoke busebenze. Kodwa leyo ndlela abantu okubonakala becabanga ngayo namhlanje, bangacabanga ngompheme wokuvikela amabhomu. Uzokusiza ngani umpheme wokuvikela amabhomu lapho kungekho ngisho ube khona isihlahla noma idwala eliyoshiywa emhlabeni? Sinomphemo wokuvikela amabhomu umKristu unawo, njengoba ngishilo emasentweni ambalwa edlule, noma ngacabanga ndawo ndawo emgwaqeni. Akushiwo umpheme wokuvikela amabhomu, ngumpheme owela phakathi lapho esiwela kuwo, sizihlome ngekhanda ngenhliziyo yethu yonke, nangawo wonke umphefumulo wethu, nangayo yonke ingqondo yethu kuKristu, umkhumbi kaNkulunkulu wokuphephela. Kodwa uNoah ogula ngemizwa ethathwa kanjalo ngalolo suku ngobuwula bentshumayelo, futhi enza isibonakaliso phambi kwabantu ebanika isexwayiso, walilahla ngecala izwe. Walilahla ngecala izwe ngokwakhe umkhumbi lapho kwakungekho manzi ukuba untante kuwo, walilahla ngecala izwe. Ibhayibheli lasho amaHebheru isahluko seshumi nanye.
He condemned the world and saved his own house. By preparing and being a sign for God.
Walilahla ngecala izwe futhi wasindisa indlu yakhe ngokulungiselela futhi eyisibonakaliso sikaNkulunkulu ngezahlulelo ezizayo zangalolo suku. Into enhle kanje pho.
Later years are come another sign.
Iminyakeni kamuva nakho kufika esinye isibonakaliso. Lowo kwakunguMose umprofeti, leso kwakuyisibonakaliso sikaNkulunkulu ku-Israyeli.
They've been 400 years in bondage.
Kwase kuyiminyaka engamakhulu amane besebugqilini, futhi uNkulunkulu wabalungiselela isibonakaliso ngaphambi nje kokukhululwa. Futhi wayeyisibonakaliso sokukhululwa ku-Israyeli nesibonakaliso sokwahlulela kwiGibhithe. Noah wayeyisibonakaliso sokukhululwa kubantu bakhe nesibonakaliso sokwahlulela ezweni elilahlekile ongakholwayo. Wona impela amanzi aqinisisa izwe futhi aqinise izwe, kwakuyizona ndlela kuphela zokusindisa uNoah. Into kuphela eyayingamsindisa kwakungukuwehlulela. Into kuphela kasindisa ibandla namhlanje ukwahlulela. UNkulunkulu ebeke ukwahlulela emthofini wokulinganisa. Kodwa uNoah washumayela okufanayo, uba yisibonakaliso. Futhi manje u-Israyeli emva kweminyaka engamakhulu amane baqala ukukhalela ukukhululwa. Futhi uNkulunkulu akaze mbuli neze futhi azibonise, baze abantu bakhe balungele ukwemukela lokho akubonisayo. Manje wo yini engashiwa khona lapho, uma kwakukhona ukuthi uNkulunkulu usishiye kanjani lesi sizwe sihambaze? Bazi kangcono amaphephandaba likushicilele kwajikeleza kwajikeleza kwajikeleza, izibonakaliso zokufika kwakhe siveziwe. Futhi bona ngokuqhubekayo baqhubekela phambili njengoba bengakunaki, abanazaba, sisekupheleni.
God only sends his prophets when the people want a prophet.
Unkulunkulu kuphela uthumela abaprofeti bakhe lapho abantu efuna umprofeti. Unkulunkulu uthumela isibonakaliso sakhe lapho abantu sebelungele isibonakaliso. Kodwa into kuyiyo abantu akuvamile. Bafika endaweni abafuna kuyo amadlingozi noma bafuna ukunye sikhombisa isibonakaliso sivele ezulwini. Kodwa lapho uNkulunkulu ethumela isibonakaliso khona ke abafuni ukusibona.
So it's hid from the eyes of the wise and prudent. To be revealed to babes that will.
Ngakho sifihliwe emehlweni abahlakaniphile nabona ukuqonda ukuba sembuni ezinganeni yona ezifunda. Abasinaki isibonakaliso. Wayefanele kanjani uIsrayeli ukwazi ngenkathi lowo mntwana olungile zalwa ngenkathi bebuka phezulu lapho futhi babona ngesikhathi seminyaka ababephila kuso. Abantu bakho bayoba ngumfokazi iminyaka engamakhulu amane ezweni labezizwe, kodwa ke ngiyobakhipha. Babefanele bazi ukuthi isikhathi sasesiseduze futhi ngenkathi sebebone lowo mntwana olungile ezalwa.
That even the mother and father, Amram and
ukuthi ngisho umama lobaba uAmramu noJokebedi wayengaye sabi imiyalo yeNkosi futhi bamkhiphela emanzini ngo lapho okwakukhona izingwenya akukho neyodwa yazo eyayingamluma. Babonile ukuthi kwakukhona isibonakaliso kodwa basinakanga babengasilungele.
God brought him right in and put him right in Pharaoh's palace.
UNkulunkulu wamngenisa ngqo futhi wamfaka ngqo esigodlweni sikaFaro futhi wadedela uFaro amkhulise futhi amnika yonke imfundiso ayengayithola ukukhombisa uNkulunkulu ukuthi uzenza kanjani izinto. Wasekemthatha emisa ngemuva kokwadulo wamenza ukuba akhohlwe yikho konke ngakho. UFaro wayemqeqesha ngaleso sikhathi. UNkulunkulu wayemqeqesha. UFaro waba neminyaka engamashumi amane ukumqeqesha. Waseke uNkulunkulu ethatha iminyaka engamashumi amane ukumqeqesha. Wamenza ukuba akhohlwe yikho konke ngakho ukuqeqesha komuntu nokuqeqesha kukaNkulunkulu. UFaro wayemqeqesha indodana ukuba ibe ngumholi usomaqhinga ukuba abe yiqhawe isilwi. Enzela omunye uFaro ozayo owayezobamba iGibhithe ezindaweni zalo eziphakemeyo etisa zonke ezinye izizwe futhi azenze zithele kuFaro. Kodwa uNkulunkulu wamthatha wamyisa ngemuva kokwadulo wakukhipha konke kwakhe kuye. Ujambulise esikhathini esiyimizuzu emihlanu ngesihlahla esivuthayo ukuthi wayenguNkulunkulu ophilayo futhi wakhipha konke okwesaba kuye. Wase emlungiselela wayeyisibonakaliso. UNkulunkulu ufuna abantu bakhe bakhuleke futhi lapho uIsrayeli ekhokhiswa intela kakhulu esimweni esinjalo ukuthi abazange besakwazi ukuqhubekela phambili isikhathi sabo sagcwaliseka nemithwalo yabo yabekwa phambili kunalokho ababekucabanga. Kodwa ke baqala ukukhuleka.
And when the people begin to pray, then God begin to hear.
Futhi lapho abantu beqala ukukhuleka khona ke uNkulunkulu uqala ukuzwa kwase kuyisikhathi sezwi likaNkulunkulu kuba ligcwaliseke.
And so when Amram and Jezebel.
Futhi ngakho lapho uAmramu noJokebedi asebone ukuthi kwase kuyisikhathi sezwi kuba ligcwaliseke baye emkhulekweni kuNkulunkulu. Futhi kujwayelekile ukuthi labo abakhulekayo nguye othola ukuba nomthwalo lowo othola ukuthize yilabo abakhulekayo omisele nguNkulunkulu kwenze njalo. Besikhuluma kulokhukusa etafuleni lokudla kwasekuseni ngenkathi besiphuthuma kothosti nokunye nokunye ukuba size enkonzweni kube khona okuthize okushiwo mayelana nendoda ethize eyayine kude nalapha.
That it went back to smoking cigarettes.
Yayibuyele kubhemeni osikilidi emva kokuba yayikade yayiphulukiswe emdlavuzeni ngathi kudabisa kanjepho.
So then one spoke up.
Lapho khona ke omunye wakhuluma futhi wathi leyo yinto embi kakhulu kusuka kuyo ekhona ukubhema osikilidi.
I said I know it because it's a devil.
Ngathi ngiyakwazi ngoba kudevele futhi ngathi ngudevele futhi ngathi futhi angeke kuyeke ngaphandle uma amandla kaNkulunkulu ephezu kwakho. Ngazi ngabafo ababili empilweni yami yangase kuqaleni bobabili babefuna ukuba ngamadoda kaNkulunkulu. Omunye wabo ngathi nje ngingamholela kuKristu waqala ukukhela usikilidi wayebhema amapaki amahlanu noma izithupha ngosuku avele aqale nje futhi wakhela omunye ngomunye usuku lonke golokonqo. Futhi wazama ukukhela omunye usikilidi nento ethize ayimvumelanga ukuba kwenze waya ngale esitofini engazi ukuthi imibhalo izilahla ngecala lezo zinto. futhi wavula isitofu wase elishovele isitofini phake futhi lokho kwakuxazulula.
That wanted to become a Christian.
Lapho munye umfu wayefuna ukuba ngumKristu futhi wazama ngamandla akhe onke wakhala kakhulu kweNkosini. Wabayeka amaviki amabili noma amathathu futhi kwathi sekuthe dwe kuye kuleso simo walahlekelwa umqondo kwasekuthi dwe kuye futhi wazithola esephandle egcekeni ngemuva eshaya ubisi wethili egula ngekhanda. Wagijima wangena endlini ngokukhulu kushesha futhi wadumela osikilidi bakhe futhi wabhema ipaki ngaphambi kokuba aphume endlini ngalokho kuzwa omunye nje emva komunye. Niyabo?
No man can come to me. Except my father draws
him. Umunye wabizwa ngakho ngeza kimi uma ubaba wami kamdonzi nakho konke ubaba ngiphe khona kuyoza kimi.
What did the warning mean? It was life to one.
Sasithatha ukuthini sexayiswa na? Kwakungukuphila komunye wakubona angeke kubone ngaphandle uma kwembulo nguNkulunkulu.
It's hid from the eyes of
one. Ufihliwe emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi kwembulwa ezinganeni zona eziyofunda kunjalo. U-Amram noJokobedi bazi ukuthi kwasekuyisikhathi uhora lasendisondele seliseduzane futhi ngifuna kusho lokhu ngisakhuluma ngakho akuyi ngothandayo noma ngogijimayo kuya ngokuhawukela kukaNkulunkulu kunjalo nguNkulunkulu. Ngakho namhlanje wo lokhu makuzika kujule uma namhlanje uNkulunkulu ekubizile futhi wazehlukanisa nezinto zezwe
glorious power
namandla kaNkulunkulu nenkazimulo akungcwelisile kulezo zinto ufanele ukuba ngumuntu ojabule kwedlula bonke khona ezweni. Kwakukhona izigidi ezaziyokwenza ukuba zazingahle zikwenze kodwa azikwazi akusikho okwazi ukuthi zibe nakho lolu suku lapho ibandla libizela khona ngaphandle lehlukaniswa kwehlukile kunalokho okwakuvamise ukuba yikho. Yebo, lapho abantu beqala ukukhuleka lapho u-Israyeli yaqala ukukhulekela umprofeti uNkulunkulu wayenayo umprofeti uNkulunkulu wayenayo umprofeti ngaso sonke isikhathi ngoba uNkulunkulu ugcuma abe ngaphambi kwabo ngaso sonke isikhathi.
But he was waiting for the
wayesele umuntu oselungele kodwa wayelindele abantu kuba bayokhuleka abantu kuba bakufune. Kufanelana kanjani nalokho engingakusho namhlanje esikudingayo namhlanje? Akusuye umvuseleli, akusuye omunye umuntu nenhlangano ethize enkulu ongathola wonke amaqembu ukuba ahlele ndawonye.
What we need today is a prophet.
Amen.
Sent from God.
Amen.
With a message.
Esikudingayo namhlanje kuprofeti uthuke vela kuNkulunkulu enomlayezo ozolahla ngecala izwe.
God may have the man if the people just ready for it.
uNkulunkulu angaba nomuntu uma abantu sebekulungele nje. Niyazi ukuthi yini ngikhulumayo? Unaye mhlasimbe, unaye ndawo ndawo ezweni, kodwa abantu bazofanele bakufune. uNkulunkulu akavele nje ashovele izinto zehle ngomphimbo wakho, ufanele ukufune.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. That's right.
Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthizwa kunjalo. Emva kokuba uMose seqondiwe, emva kwabantu njalo sebazile ukuthi babedinga umholi, baqala ukukhuleka, baqala ukukhuleka ukuba uNkulunkulu abathumelele umholi, noma omunye umuntu ukuba abakhiphe, futhi wabathumelela umuntu umprofeti, leso kwakuyisibonakaliso sakhe. Manje uma lo muntu wayengesiye umprofeti ukuba wayengavuka athi ngisihlakaniphi sezempi, u-Israyeli wayenelungelo lokungamkholwa loyo muntu.
Sends a prophet.
Ngoba uNkulunkulu ngase sonke isikhathi ngaphandle kokwehluleka uthumela umprofeti. Yesho isikhathi esisonke eBhayibhelini lapho kwake kwaba khona kuhlala njalo kungumprofeti amthumelayo enoyisho kanje iNkosi.
Even David himself, the greatest military genius.
Yesho uDavid ngoba lwakhe isihlakaniphi sezempi ezikhulu kwedlula zonke uIsrayeli yake yaba nazo. Futhi nokho uDavid wayengumprofeti impela, wayenguye, wayengumprofeti uDavid.
He's waiting for the people.
Wayilindele abantu ukuba babe nesifiso enhliziyweni yabo ukuzwa lo mprofeti ayizomthumela. Isizathu kwakukhona isikejale sathi sakwenza esingakwenzanga, wafakazeleka kamuva ukuthi sasingaqinisile, bonke babecoviwe nje ezingozini, neBhayibheli lathi ingxube evange yahamba nabo. Yenzani na? Yangenisa inkathazo ngaphandle hlane, futhi ngaso sonke isikhathi isimanga senziwa. Oh, ngifisa sengathi bengingenza lokhu kuzike kuhle. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu wathumela ngaso into ethize kuba khona ukuthize kuluhlaza ukulingisa ubungokwenyama kwakho kuhamba nakho.
Every time.
Yes, amen.
Always.
ngaso sonke isikhathi njalo into ethize ukuzenzisa kukho lokho kuhlala phakathi kahle nje nabantu kodwa umprofethi wangoqobo kankulunkulu ohlala noisho kanje inkosi akasoze asuka kulowo mbhalo uma ethunywe ngunkulunkulu
Mose
wahlala nombhalo ncamashi unkulunkulu wathi ngiyobakhipha wathi kumose ngithume wena ukuba wenze umsebenzi
Moses had an experience. He had met God.
Futhi Mose wayebe nesehlakalo, wayengahlangene noNkulunkulu, wayenezwi leNkosi.
The reason God sends prophets.
Isizathu sokuba uNkulunkulu athumele abaprofeti ingoba banezwi leNkosi, izwi leNkosi lize kubaprofeti. Futhi uma engenalo izwi leNkosi, khona ke akasuye umprofeti.
There's a lot of carnal impersonations trying to say they're prophets.
Ukhona inqaba yokulungisa kwenyama bezama ukusho ukuthi bangabaprofeti kusukela phansi eminyakeni, kodwa njalo bayaqhela izwi leNkosi, kodwa umprofeti oqiniso uhlala ngqo ezwini.
Don't forget that quotation. A true prophet stays.
Manje ningasikhohlwe leso sicaphuno, umprofeti oqiniso uhlala noisho kanje inkosi.
Jesus warned us in the last days what would happen.
UJesu wasexwayisa ngezinsuku zokugcina ukuthi kuyokwenzekani kodwa inceku yoqiniso umprofeti yoqiniso akadluleki neze kuhlala ngqo noisho kanje inkosi
Mose
wahlala nenkosi wayeyisibonakaliso kwi-Israyeli ukuthi usuku lwabo lokukhulula lwase lusosiduze futhi wayeyisibonakaliso kuleGibhithe ukuthi usuku lokuphela kwabo lwase luseduze Ngoba bangcwila phandle lapho lwandle lufile kamuva yonke impi kaFaro base bese kupheleni kwamandla abo ezimpi nomprofeti wayeyisibonakaliso sokuphela kwesizwe.
How great God is! And what simplicity he works in!
Ucabanga ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani nokuthi usebenza ngobulula kanjani impela uma ungafundile engakuqonda ofundile ufanele. Amen. Mazikele mgodini yebithume yasekibhije zakwazi ukuqonda ukuthi lowo kwakungumprofethi kaNkulunkulu nehora laseliseduze yayifanele ikwazi kakhulu kangakanani indlu yobukhosi kaFaro. Kodwa ilelo hlobo olungakwaziyo, ilelo hlobo olukugejayo njalo ngenkathi lokho. Mose wayebuka ngalawo mafasitela nalabo bantwana abakwa-Israyeli bedlula ku-Israyeli kuFaro babe yizicile nezinja kuMose babe ngabakhethwa bakaNkulunkulu.
Ibhayibheli
lasho ukuthi uMose wakhetha wenza ukuzikhethela kwakhe ukuthi ukwa ngenxa kaKristu ethi kuyingcebo enkulu kunokujabula esonweni ngokuba wayenokwemukela umvuzo. Umose wayazi ukuthi labo ngokungesibo abaxovu bodaka labo babengabantu abanesethembiso. Yena uqobo wayazi ukuthi wayengubani akabatshelanga babefanele bakuqonde uqobo lwabo. Wayazi iqobo lwakhe ukuthi umsebenzi wakhe wawuyini owawuzokwenziwa. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayemvusele le nhloso kodwa akabatshelanga futhi inqobo nje uma babesaphuphuthekile kukho akazange neze azembule obala. Baze bakuqonda khona ke basibone leso sibonakaliso futhi basazi wathi ngiyoniko Israyeli sibonakaliso thatha le nduku iphendule ibe inyoka bangeke bakulalele lokho khona ke faka isandla sakho esifubeni sakho sikhiphe ngiphilise wena lokhokweni khona ke bayosikholwa bese kuthi ke uma bengayikusizwa thatha amanzi eNile ezansi lapho athululele emhlabathini womileyo futhi onke amanzi ayophenduka igazi leza kwakuyisibonakaliso sesizwe abantu bazosikholwa lapho labo osekulungele ukusimukela uzosikholwa lapho bebona isibonakaliso sikaNkulunkulu sihamba kodwa isizwe sizofanele sibe nento ethize ehlukile ngakho ukunikeza isibonakaliso konke uNkulunkulu wasebenzisa umuntu ozithobile umprofeti ukuba abe yisibonakaliso sokuphela saleso simiso sesizwe ezansi lapho. uNkulunkulu usithumelela umunye usivusela umunye futhi uma abantu bakaNkulunkulu bezohamba bayokhulekela onjalo uyomvusa. Kukukuthi abantu uzofanele athole lowo mthwalo bafanele baphaphame bafanele baqonde bafanele bazi ukuthi isikhulumi yabaphila kulo nokuthi isimo esisizungezile sinjani ngaphambi kokuba baze baphaphame ihamba ngoniphile njengoba nanihlala nenza nifanele nakhe ikhaya elisha kulonyaka ngifanele ngitshele imoto engcono kuleka Jones ngifanele ngenze lokhu wo okuningi kangaka kulokhu lapho uqonda akunendaba lokhu kulungile
but you must realize brother that all this stuff will perish
kodwa ufanele uqonde mfowethu ukuthi yonke lento izobhubha
Jesus said don't fear him who can kill the body
uJesu wathi ningamesabi ongabulala umzimba ibhomu leyathomi laseRussia ningamesabi ongaphendula lomzimba uboluthulu into abamlilo emzuzwini embalwa kodwa mesabeni lo ongaphendula umzimba ngaleyo ndlela futhi aphonse umphefumulo esokweni yilokho ke njengoba ngangikhuluma nodokotela phandle siphendlela ngenkathi umama wayelapho wayexoxa ngokuthi isayense yayinkulu kangakanani ukuba isebenze ezindabeni ezehlukene zomzimba futhi kufakwe umuthi kuwo futhi ubone ukuthi kungani ubungabulala igciwane lithize futhi usindise imbewane yokuphila ngathi lokho kuyamangalisa lokho nje kuhle kakhulu ngamlalela sikashana kodwa ngathi dokotela kuhle lokho yakuthakasela lokho lokho kuhle impela impela ngiyambonga impela uNkulunkulu ngalokho
You're spending all your life on
Kodwa buka ukuthi yonke impilo yakho kuzamela ukuthela ukuthize kokudaliweyo kodwa kungani ngesingesikhathi ungacabanga ingokuthi ubani owakudalayo ubani owakwenzayo ubani umqambi wakho na uNkulunkulu ngumqambi wakho Ngikukhangana umdali kunokudaliweyo akwenza kungani sicizelela kakhulu kangaka kokudaliweyo kanti asicabangi ngomdali owenza amazulu nomhlaba futhi wenza umzimba nokuphila na anga uphisa noma ngasibi isikhathi afisa ngaso ngoba ungowakhe Lokho kuba yinto eyisimangaliso kakhulu ukusebenza emzimbeni womuntu siyakuthakasela lokho bangakhipha iso komunye umuntu liye kumunye Bathathele lezo zintambo ezincenyanyana futhi bakhiphe izo engoxweni yeso lomuntu futhi balifake engoxweni yomunye umuntu. Nalowo muntu angabona kuleloso lokho kuyinto emangalisayo. Wakuvamise ukuthi uma umama lapho wayezozala ingane futhi ingane ingeke yazalwa wayenziwa kanjalo ukuthi ingane yayingeke izalwe umama nengane bobabili bafa. Lokho kokunjalo kodwa awusavamisile kuba uke uzwe ngakho kwakwehlukile mhlawumbe neze kodwa namhlanje bakathatha lowo mama emva kokuba esevele sesimweni sokuba abe naleyo ngane futhi uma lapho ngisho umama eseseduze kwezikhathi zokuthi atete yena bakathatha lowo mama bamyise kumbini bese bemnika umuntu omncane wokuqeda ukuzwa emzimbeni bese bemkhipha lowo mntwana abe nokutete okwejelekile bathatha ingane siyakuthakasela lokho Ngicela uthele lulodwa vala ivalve ngaphandle lapho ndawo kulolu hlelo lwamanzi edolobheni bese ukhaphela ukuthi kwenzekani evalvini enkulu uyayiqhumisa kodwa lokho singanquma umlenze sijuqule ingalo futhi ngesimangaliso sikaNkulunkulu iyoledlulisa lelo gazi ngenye indlela okwesibili futhi aligijimise ngenye indlela Usindisa impilo yomuntu ubani ongenza lokho na ngitshele Uma umthambo osayigaza emzimbeni uma ulayini omkhulu phandle lapha ndawo emanzini lapho uphamba evalvini azokwenzani na buzame kanye bese utshela ukuthi kwenzekani Ayikho enye indlela yokudlula afanele aqhuma buyele evalvini
If God didn't
ukuba uNkulunkulu akayenzanga indlela yokuba lelikazi kuba lizodlilele masinyane ukuhlela ukukodwa okuye enhliziyweni ubungafa njalo lapho uhlaba umunwe wakho wakungukufa masinyane ngaso sonke isikhathi osika ngaso ndawo lokho kuvule umthambo osayigazi emzimbeni noma ukuthize bekuzoba ngukufa masinyane sika umunwe wakho uyofa lokho kuphela belizoqhuma libuyele ngo enhliziyweni yakho futhi belizokubulala kodwa uNkulunkulu manje sicabanga ukuthi kuyamangalisa sicabanga ukuthi kuyamangalisa futhi siyakuthakasela ukuthi sayenze inakho kanjani bangayibopha leyo mthambo esayigazi emzimbeni futhi bayivimbe ingophi konke lokho kuhle Kodwa kwakungubani owakuqambaya lokho na niyabo sibuka kukho konke ukudaliweyo futhi sikhohlwe ngumdali wakho niyabo sibuka izinto zemvelo futhi sikhohlwe yikho konke izinto zikamoya lokho esikwenzayo manje abaprofeti bakaNkulunkulu banezwi lakhe ingaleso sizathu abantu bebakholwa Ngaleso sizathi uNkulunkulu athi kuMose washe muva lapho kuGenesisi okuningi kuExodus uhambe njalo uma kufika omunye phakathi kwenu ongomoya noma umprofeti manje sizozazi kanjani lezi zinto na
When he says something and it comes to pass,
there's something else to pass. Then why not? That's a sign. That's a sign. That's a sign.
So he gives his word, not to leaders, not to leaders. God's got a humble prophet. You Methodists forget John Wesley.
Siya kukhohlwa nina ma Methodists niyamkhohlwa John Wesley, nina Luthela niyamkhohlwa Martin Luther, nina ma Baptists niyamkhohlwa John Smith.
Many of us forget Charles Finney.
Abaningi bethu bayamkhohlwa uCharles Finney, omkhulu kunabo bonke. Kuthi amaphesenti akamashumi ayisishiya kalulungile sikhombisa abaphendulwe nguFinney abambelela. Amaphesenti angamashumi ayisikhombisa nanhlanu abakamuti ahlubuka ngonyaka nokaWesley, iqembu lobungcwele lalihlubuka njalo njalo. Kodwa uFinney wayena amaphesenti angamashumi ayisishiya kalulungile sikhombisa. Umncane umncanyane wodile umfone mpanda wayephumele ebuntwini futhi abuke lezo zithameli kanjalo nabantu bayoquleka ngoba wahlala ehlathini ke ilanga waze wabanjwa ngubo yongcwele wakwenza wayeyisibonakaliso kupheleni cishe eminyakeni engamakhulu amabili edlula aleyo mvuselelo enkulu uWesley nabo ababe nayo nokwahlulela kuza wayeyisibonakaliso leso sizukulwane esonayo futhi wayengama kanjani u-Eliya lapho enesibindi egqolozele eyedwa vo kungekho muntu ayenayo kodwa wayeyisibonakaliso sikaNkulunkulu abanye bezikhulu zesonto bonke babehambe no-Ahabi ngendlela yesimoteni base beyisimoteni kuleso sizukulwane kodwa kanjani u-Ahabi omdala noma u-Ahabi omdala nakho konke ukuzuza kwakho kukhulu futhi kwangenisa konke kwebandla ebukatoni noma hhayi ubukatolika kodwa mayelana nento efanayo ekukhonzeni izithombe wayebafaka endaweni lapho ababeyintengentenge khona abanye babekhonza ngale ndlela futhi kuyinkululeko nje ningenza noma yini nifuna kuyenza futhi bangena kulolo hlobo lwesimo nokuthi u-Eliya wama kanjani lapho ngesibindi yena usho kanje inkosi o Nkulunkulu sipha amadoda anjalo wayengesabi ukutshela uJezibheli ngesimo sakhe wayengamsabi u-Ahabi wayengesabi ukuthi wayenephutha wama ngesibindi futhi wahamba wakhuphukela ku-Ahabi wayesethi akukho ngisho amazolo azowa ngize ngiwabize amen wayeyini na isibonakaliso kuleso sizukulwane esonayo ngabo u-Israyeli wasibona na qhabo bamhleka bahlekisa ngaye wabikezele ukuthi kuzoba khona isomiso ukuthi kuzoba khona inkathazo kulamba indlala futhi waprofetha ngesibindi ezimele yedwa vono isho kanje inkosi wathi inkosi babulale bonke nyabe eqiniso bababulele bonke nya sekuyini kuphela sele ominezi lakho kuyini inkathazo ngakho na izwi likaNkulunkulu u-Eliya wayefuna ukuhlala nezwi wayengumprofethi wangempela abanye abaprofethi babethe oh hawu akwenza umehluko omkhulu kangako uJehova kanandaba niyazi Jehova unendaba kufanele kube yizwi lakhe ukuthi Eliya wama ngesibindi kulelozwi enoyisho kanje inkosi. Unkulunkulu umupha imfihlo encane ngelinye ilanga wathi ngelezinkulungwane eziyisikhombisa Eliya ofakaza kuzo phandle lapha abanaso isibindi sanele kuphuma futhi bakusho bacashile emahlathini. Kodwa nokho enhlizweni yabo bayizincebu zami, abagaze bamfuqele uBhalamu, bayesaba ukukwenza. Kodwa ngikunika isibonakaliso futhi wena uyisibonakaliso, ngimaqekelele lapho futhi ume zwini lami ngizokunakekela, ngibanike isibonakaliso. Haleluya. Unkulunkulu sithumelele into ethize njengaleyo ezoba yisibonakaliso sezwi likaNkulunkulu futhi zonke izithembiso uNkulunkulu azethembisa zizosekeleka kulowo muntu ngoba uyisibonakaliso, isibonakaliso esikhohliweyo. Oh, bacabanga ngoba Ahabi wayeyinkosi enkulu nazo zonke izizwe zazimesaba, lokho kwakwenele impela. Kodwa u-Eliya wayeyisibonakaliso sezwi, lokho ngumprofethi weqiniso, isibonakaliso sezwi. Ngakho ngenkathi eseyisibonakaliso sezwi, abamkholwanga, babengenamsebenzi ngaye. Wayeyisibonakaliso kumfelokazi ngenkathi uNkulunkulu emthuma esuka entabeni kameli esuka phezulu emfudlaneni Kerithi, wamthumela ezansi lapho emva kokuba kade ondliwe amagwababa nomfudlana washa. Wehlela endlini yalo mfelokazi endaweni nje pho yokuba ihanjelwe ngumthumayeli, kodwa wehlela lapho ngoba uNkulunkulu wamtshela ukuba ahambe. Kodwa wehlela lapho wathi ngimyalile ukuba kondle. Owesifazane wayefanele abe yisibonakaliso, owesilisa wayefanele abe yisibonakaliso. Ngenkathi owesifazane wayephandle lapho wayenokudla okwenele ukwenza icebo lengane elimlodwa, bese yena nomfana wakhe balidle uphiso olwenele uku namafutha enele ophisweni ukwenza inhlama encane ukuba kuhambisane, wathi ngiphandle lapha ngicakashe izinkuni ezimbili. Ngalokho kuso kwesabekayo okushisayo okubhadlayo, ngenkathi umfo omdala ubukeka enobuso obugcwele uboya izinele sezimpunga zilenda mhlane wakhe, wahamba waphumela lapho nekhanda lakhe linempandla licobezela encike esangweni, wathi ngilethele incosane yamanzi, futhi wathi ngaphandle kwalokho ngilethele incosane impuphu esandleni sakho ixebelengwane. Wathi angina mpuphu yenele ngiphandle lapha manje ngicakasha izinkuni ezimbili ukwenza ixebelengwane elincane lendodana yami, nginokwenele nje ukwenza lilodwa elakhe nami sizolidla bese siyafa.
For thus saith the Lord.
Wathi ngesabi ngokuba isho kanje inkosi, ilowo muntu esimdingayo. Ungesikho kuthi qabo manje kungahle kwenzeke dede wethu, kungahle kufezeke angazi. Qabo qabo u-Eliya wayeqinisekile, isho kanje inkosi. Leyo mbiza ngeke yeswele, kanjalo nalolo phiso ngeke lome kuze kufike lelo suku uNkulunkulu anisa ngalo imvula emhlabeni. Amen. Nakho lapho khona leso kwakufanele kube yisibonakaliso senele kuye. Kumele ibandla namhlanje emva kokuba u-Eliya esehlale naye isikhashana, wayenomfanyana wagula, ukugula kwakhe kwakukubi kakhulu ngangokuba wayengesenako ukuphefumula, wafa. Kona ke wenzani na? Ibandla selivele lizibonile lezo zibonakaliso, kodwa ini ukuthi nje kungafika inhlekelele encane masinya uzefuna ukusola ibandla. Ngakho wayefuna ukusola u-Eliya, wathi wena muntu kaNkulunkulu manje uze lapha ukuba kukhumbuleke izono zami futhi uthathe ukuphila kwendodana yami. Futhi u-Eliya wayithatha indodana wenyukele ekameleni eliphezulu lapho ayelala khona, phezulu lapho wambeka empedeni wakhe wazelula phezu kwakhe, wayesethi inkosi uNkulunkulu, haleluya, buyisa umphefumulo walo mfana nengane yaphaphama. Wayithatha wayibuyisela phansi, lowo wesifazane wayibuke ingane, wasembuka wase azi ukuthi kukhona kokukhona, wathi ngalokhu sengiyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lisemlonyeni wakho. Amen. Wayeyisibonakaliso kulowo mfelokazi. Lapho esebona amandla kaNkulunkulu ophilisayo noma ongabulala, evusa ingane yakhe efile yaphila, wathi ngalokhu sengiyazi ukuthi wena ungumuntu kaNkulunkulu. Wayekwazi izizwe namhlanje zaze kuhleka njengoba zenze ngalokathi azikukholwanga, kodwa lowo wesifazane wayazi kwehlukile kwakuyisibonakaliso ngaleso sikhathi, njengoba waba yisibonakaliso ukuvusa indodana yakhe efile yabuya yaphila. Labo baprofethi njalo bayizibonakaliso zikaNkulunkulu. Lapho u-Eliya ngalokathi wabizela ekuhlaleni obala kwamaqiniso, wathi uma uNkulunkulu enguNkulunkulu mkhonzeni, uma uBhali enguNkulunkulu mkhonzeni. Bekungeke lokho kwaba usuku olumangalisayo ku-Eliya namhlanje na. Uma ezombusazwe zingunkulunkulu zikhonzeni, yini esinayo kwezombusazwe na?
What have we done? We got nothing but a bunch of corruption.
Amen. Amen.
So then, in us, in a lucha cupele, is a channel, se cotagalo, a sinna lucha, but as in a bong, it is a bong, and that is in our boys, is in his own, Napa gets the other dule, salad again, one girl, Zinia, Ziz, Zimbin, nomads in that, choosing get a book of money, say, tell you, sir, abandon there, love, which is a telemaniabo, for TC to Melapo, Ugonda, Labo Bandu, Abapen, to get a book of money, Bugushe, Shalapo, Sebes, Meme, Pungu, Zeti, Sagunjalo. We position with the number Christian, Seben Jacob Christian Conade. Hayi ngokubonda nezinto ezinjalo lokho kunokuncane kakhulu umuntu ejelekile onenhliziyo elungileyo uyokwenza lokho leyo inkolo leyo akusiyo insindiso. Abantu abaningi kakhulu baxubanisa inkolo nensindiso. Inkolo ingeyokugondla abafelokazi nabampofu nokungenokunye, leyo inkolo. Kodwa insindiso ngokuzalwa okusha, ukuzalwa ngokusha, lokho kwehlukile. Inkolo uMohammed inkolo, ziningi izinkolo.
Up on Mount Carmel that day, when he called the show.
Manje phezulu into ebenikameli ngalelo suku lapho ibiza ukuhlala ubalo kwamaqiniso futhi wabiza uAhabi nezinkulungwane zabapristi ababengabe tempeli lamahlelo abo.
He called him up on Mount Carmel, said, "Come up here."
Wababizela phezulu into ebenikameli wathi, "Inyukelani lapha, sihlangane phezulu lapha, ngizomela sonke sikajani." Wenzani na? Wayenoyisho kanje inkosi, wayengesabi. Wathi nikelani ngenkabi, lizani upali, makuthi uNkulunkulu ophendula ngomlilo abe nguNkulunkulu. Ngakho usuku lonke kwaze kusukela ekuseni kwaze kwaba semva kwamadina, bagxumela i-altare, bazisika ngemikhonto, bamemeza kakhulu, bampongoloza. U-Eliya waya emuva naphambili wathi, "Mpongolozani kakhudlwana, mhlawumbe uthathe uhambo lokuyodoba, noma ukuthize uphumile uyazingela, noma ukuthize." Ngokuba wayenoyisho kanje inkosi, wayenelisekile, wayenezwi likaNkulunkulu.
Mfowethu,
dade wethu, yini enye umuntu ayidingayo kunesithembiso sikaNkulunkulu na? NkuNkulunkulu wathi uzokwenza. NguAbrahama wabala ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza lokho ayekhulume ngakho. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayengakwenza ngoba uNkulunkulu washo njalo. Ngakho wababiza ukuba benyukele lapho futhi ngakho bazisika ngemikhonto, bampokoloza, bememeza kakhulu usuku lonke, benyuka kwaze kwaba ngumhlatshelo wakusihlwa. Kodwa-ke u-Eliya qaphela ukuthi wakwenza kanjani. Into yokuqala ayenzile kwaba ukugingqela ndawonye amatshe ayishumi nambili. NkuNkulunkulu akahlukene, amahlelo ahlukanisa amabandla, kodwa hayi uNkulunkulu. Omunye wathi, "Ngabo ngumKristu na?" Ngiyibhaptisti, ngakho lokho akwehlukene nokuthi uthi ubuya ingulube. Uthi ngiye ngiyimethodisti, awu lokho akwehlukene nengulube futhi kuNkulunkulu. Ngithi ungumKristu na? Ukuba ngumKristu ufanele ufane noKristu, ubuNkulunkulu ubuhlezi ethabenakele kuwe nomoya ongcwele njengoba wehla ngosuku lwePentecoste. Hayi amadlingozi athize, kodwa ngiqonde iPentecoste langempela. Niyabona kunjalo. Ngiyiphentekostali, ngiyi-onenessi, ngingokazifo zintathu ngohe. Lokho akwehlukene nokuthi othe wawungenye into, akuthi ishuke uNkulunkulu. Lokho kuyehlukanisa. Lokho okwakwenzeke ezansi lapho phakathi kwalezo zikhulu zesonto. Kodwa u-Eliya wagingqela ndawonye lamatshe ayishumi nambili, kukhombisa ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu oyedwa phezu kwabo bonke. Wawagingqela ndawonye. Ngakho lapho esewabuthele ndawonye kanjalo, wabulela inkunzi wayibeka phezulu esiqongweni se-altare ezinkonini. Manje ukuqiniseka ukuthi akukho kukhothiseka kulokhu, ngiletheleni izimbiza eziyishumi nambili zamanzi futhi empeleni wazithela zacile emanzini lezo zinkuni. Oh, haleluya! Wayefuna ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu. Ngoba ngani na? Wayenoyisho kanje inkosi, wayenguprofethi, wayenezwi likaNkulunkulu. Lapho benza kanjalo ngalolo suku. Uma bethi bazonikhipha ebandleni, bazokwenza lokhu okunye uma nibhaphathizwe egameni likaJesu. Nazo zonke lezi izinto ezehlukene kanjalo, umpeto nguisho kanje inkosi. Uma othandekayo ngobunye busuku wakhuluma nami, bayafika bayangigaxa futhi wathi, "Futhi Branham, wathi ngifuna ukubuza ukuthize, wathi uma nje uzoxegisa kancane le nto okhuluma ngayo." Ngathi, "Ini?" Wathi, "Wonke lo mpaphathizo, wathi amabandla aseChicago ngasezingxenyeni zonke nje akufuna kabikabi wena kodwa esaba ukuthi uzosuke usho lokho
bathi
impela ngizokusho impela ngizokusho bathi awu yilento kuphela abamelene ngayo nawe bathi ngakho-ke abamelene nama ngisuye kwakusho kwashiwo nguNkulunkulu ngibaphosele inhlalelo bonke beze bazofakazisa ukuthi kuniphutha yabo bathi awu yabo ubufanele uvume futhi wenze inhlanganyelo
Don't compromise.
No. Amen. Unkulunkulu kaxegisi. Qhabu mnumzana kaxegisi. Wathi wathi manje futhi Branham ngifuna ukukubuza ukuthize ngabe ingelosi yenkosi wathi sonke siyayikhola ingelosi yenkosi ngabe ingelosi yenkosi yakutshela lokhu na?
I don't care what the
angel Lord ingathini uma yona ingelosi yenkosi izokusho lokho kodwa uma isho into ephambene ibingesiye ingelosi yenkosi
bathi
kungakateleki ukuthi ingelosi noma yini enye eyasho uPawulu wathi noma ingelosi evele zulini nisho uma yeza elinye ivangeli mayibe ngekuqalekisiweyo izingelosi nawo wonke umuntu into ethize inyama ekhukhumeleyo ekhuluma ngezingelosi uJoseph Smith Yang, nazo zonke izinkoloze ezahlukene zama-Adventist nakho konke okunye babona zonke izinhlobo zezinto kanjalo kodwa kuphambana njalo nezwi kodwa uNkulunkulu uyaleseka izwi lakhe izwi lakhe ngathi izwi lenkosi impela konke ngake ngakwazi ngafundiswa yiyo ngizange ndiye ekholiji lezenkolo noma esikoleni kuvela kuye kodwa ngathi noma ngabe kwakuphambene uma kwakuphambene kulokho ngeke ngayikholwa ngoba lelo yizwi likaNkulunkulu yilo kuqala konke okunye akube amanga izwi likaNkulunkulu hlala nalo ngakho u-Eliya lapho esekudile wazitshela wazicinisa emanzini lezo zingonto yonke indawo ngezimbizi eziyishumi nambili zamanzi wawathumilela phezu kwalapho waphuma lapho eziyipholele nje ngakho konke ngani na uNkulunkulu angeke waqaba amanga uNkulunkulu wamtshela wathi Nkosi uNkulunkulu ka-Abrahama ka-Isaka noka-Israyeli bakwazeke namhlanje ukuthi unguNkulunkulu nami ngiyinceku yakho futhi ngenze lokhu ngokuyala kwakho ngoba ngoyisho kanje Nkosi ngenze lokhu ngoba wangitshela ukuba ngikwenze ngoba ungokwezwi lakho makwazeke manje ukuthi unguNkulunkulu wawusuwehla umlilo wenkosi wawuqeda umhlatshelo ingodo ezithelwe zacwila emanzini wakhotha amatwala nakho konke okunye futhi wasusa yonke into khona-ke u-Israyeli wasememeza izinkulunkwane eziyisikhombisa uNkulunkulu makabe nguNkulunkulu u-Eliya kuhle kanjani kubona lowo mncane omdala obukeka uyintengentenge umzimba ondile usumbimbi wonke leyo nduku encane esandleni sakhe uphiso lwamafutha elincane lulengeceleni kuye nesiqephu sesikhumba semvu ezisonge ngaso ngani bebengamfaka ejele namhlanje uma ubengahamba emgoqweni kodwa bavumile besifazane bagqoke izikhindi kodwa ngempela ngeke bakwenze lokho niyabo kanjalo baphume ngakho khona-ke kodwa nampa nangu uyehla ngale ukwedlula lapho ngale kwegquma ngale nduku manje intaba ikameli ayisiyo indawana engenalutho encane encane bekwe phandle maphakathi nogwatule yintaba enkulu iyahamba ithi ukuba yigumbu kanje futhi likhuphukele esiqongweni futhi yengame ulwandle futhi u-Eliya noGehazi bagijima njalo beqonde esiqongweni futhi u-Eliya wawa ngobuso bakhe lapho waseqala ukukhala kakhulu kuNkulunkulu efulathele intshonalanga ebheke ilanga iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha kwakungehlanga ngisho amazolo wathi kuGehazi hamba ubuke futhi ubone uma ubona noma yini ifu phandle phezu kolwandle yima kule ntaba ubuka phandle ngaleyo ndlela wathi angiboni lutho wahlala khona lapho uNkulunkulu uma laba bantu ephendukile uma laba bantu ebuyele kuwe uma sebekulungele ukudeda kuwo wonke lo mpedo futhi babuyele ezweni lakho phela-ke unguNkulunkulu ukuba uphendule izwi lakho ngisho into efanayo namhlanje thathabili lamahlelo niwahlakaze khohlwani lo mehluko wamahlelo futhi nivumele abantu babuyele ezweni likaNkulunkulu baye emqeni wokugweda ngizokufakazisa kini ukhona uNkulunkulu osakwazi ukuphendula ngomlilo abantu mababize uNkulunkulu makuthi ubize umuntu abantu mababize umprofeti uNkulunkulu uzombeka enkundleni ngiphosela inselelo izizo kuba zenze lokho
Your face and call on
Iwani bobuso benu futhi libizo kunkulunkulu ukuba thumele umkhulule bese niqaphela ukuthi kwenzekani ake nikwenze kanye nje uNkulunkulu uzophendula uNkulunkulu uphendula njalo waphansi wathi uNkulunkulu makube njalo namhlanje laba bantu abake baphambane nawe laba bantu bahlakazeke le kuzo zonke izinhlobo zamathelo ngaphandle kale kodwa namhlanje uzifakazele iqobo lwakho uNkulunkulu abantu bathi lahlani ubhali futhi ngibulalele lezo zinkulunkwane zamapriesti sebededile endleleni manje Nkosi zonke izithiyo sezihambile imigoqwana eyizithiyo eyasehlukanisayo Methodist ingathanda ukuza izokhonza neBaptist iBaptist ingathanda ukuza namaPentecostal abaqinisile enhlizweni ezansi lapho leyo izinkulunkwane eziyisikhombisa ezithembekile kodwa abakwazi ukukwenza uma bekwenza bakhahlela abakhishwe emabandleni abo abanye babo abanandaba bayeza noma kunjani kunjalo kodwa bonke mabaphilize lelo bandululo futhi bahlangane ndawonye bese bethi sizozikhohlwa zonke lezi lapha izivumo khona namakhathekizima lakho konke esifunda kukho asibuyele ezwini lenkosi qaphelani ukuthi kuzokwenzekani-ke uNkulunkulu uzobavusela umprofethi uzokwenza impela lokho kuzolehlisela kubo ngqo uma sebekulungele ukulemukela kuqala bazofanele bakhuleke uNkulunkulu uyalinda akusise yini zimanga ukuthi uNkulunkulu ofuna abantu ukuba babe nengxenye kukho na lapho ujesu ebuke isivuno wathi isivuno sesivuthiwe izisebenzi zinxusana nxusana enkosini yesivuno lowo kwakunguye nxusani kimi ukuba ngithume izisebenzi esivunweni sami ngenye ingxenye ezofanele uyenze uNkulunkulu ulindele ibandla lakho ukuba limbize ubehlale kwenza uNkulunkulu ulindile namhlanje ukuba abantu babize inceku yakhe ingene emnyakazweni futhi inceku angeke ingene emnyakazweni abantu baze bakhuleke u-Israyeli wayengenakungena emnyakazweni ezansi lapho nezibonakaliso nezimanga baze bawe ngobuso babo futhi bakhulekele umkhululu uNkulunkulu wayenomkhululi wakhe uNkulunkulu wayenomprofethi elenga phezulu lapho ehlane wamgcina lapho iminyaka engama40 elindele bona ukuba babe kahle ukuba bakhuleke kodwa lapho sebekahle futhi baqala ukukhuleka khona-ke uNkulunkulu wathumela umkhululi uNkulunkulu uzokwenza into efanayo namhlanje uma abantu bezovele bahlangane ndawonke nje bakhuleke kulungile wayeyisibonakaliso kwelabo baprofethi bamanga naku-Ahabi ukuthi wayenceku kaNkulunkulu wayengumprofethi kaNkulunkulu khona-ke yena futhi wayeyisibonakaliso ku-Israyeli ukuthi wayengavala amazulu noma avule amazulu lapho efisa impela wayenjalo ngikhombiso yedwa ungavala amazulu ngikhombiso yedwa ungavula amazulu ngaphandle kukaNkulunkulu futhi izwi likaNkulunkulu noma izwi likaNkulunkulu linabaprofethi uMikaya isibonakaliso kuJehoshafati uMikaya wayeyisibonakaliso kuJehoshafati ukuthi uNkulunkulu ugcina umprofethi weqiniso esesandleni
He had 400 prophets.
Manje qaphelani, wayenabaprofethi abangama40. U-Ahabi wenza futhi wababiza labo baprofethi abangama40. Futhi ngenhliziyo-nye bamtshela kepha nokho phansi kuleyo nhliziyo kaJehoshafati umuntu kaNkulunkulu wayazi ukuthi kwakukhona kungahambi kahle. Wayazi ukuthi kwakukhona kwakungahambi kahle. Wathi akasekho omunye oyedwa eninayi na. Emva kwama40 emi lapho na. Wathi ngabaprofethi bonke laba abaprofethi bakajehova kukhona ama-methodist ama-baptist i-presbyterian abakamunye wo hehe abakazinto zintathu nalo lonke uhlobo olwehlukene sinabo bonke lapha futhi ngatiziyonye bathi lesi yisizwe sikhulu kunazo zonke kwesikhona akukho kufanele sikwesabe njengomfanyana ishaya ikhwele emangcwabeni liyazi lapho isaba ungakhathazeki ngalokho wathi kodwa akasekho yedwa eninayina wathi o yebo ukhona omunye oyedwa lapha kodwa wathi ngiyamzonda wathi ukhuluma kubi njalo ngalelizwe njalo ukhuluma ngokuthi kukhona kubo kuzokwenzeka kithi uJehoshafati wathi ngingathanda ukumuzwa o yebo wayeyini na isibonakalizo kungakhathaleki ukuthi zingaki izinhlangano noma amahlelo uNkulunkulu usenayo umprofethi wahlala nezwi uJehoshafati wayazi ukuthi u-Ahabi wayelahliwe ngoba lowo mprofethi wangempela u-Eliya wayekade eyisibonakaliso kuzo izizwe wathi izinja ziyoxhapha igazi lakho ukuze uze lapha kunjalo wayazi ukuthi uJezebeli naye kwasekuza kubo uyazi ukuthi kwenza niyabo futhi Mikaya uMikaya wathi benyukele kuye base bethi manje ngiyakutshela uma ufuna kungena enhlanganweni elandelayo ngizokutshela ukuthi yenzani vele uvume nje ukuthi bonke laba abashumayeli baqinisile uyabo ngitshela ukuthi yenyuka futhi wathi vele uvume nje wathi ngizokutshela ukuthi sizokwenzani sizokwenza sizoqinisekisa ukuthi ungene enhlanganweni yethu uma nje uzokwenza lokho uyabo uma uzovela uqedise nje kokumbalwa kwalezi zinto lapha okhuluma ngazo vele ukhombise hamba vumelana nabo qhubeka uhambe nabo ungathini nje umprofeti weqiniso kaNkuluNkulu edede ezini likaNkuluNkulu na ungakwenza na
awu
laba bafo bathi kodwa sabona umbono laba baprofeti abangamakhulu amane siyazi singabaprofeti siyazi ngokuba singabaprofeti uMikaya wathi angingabazi ukuthi yena kubonayo kwakungumbono angingabazi nakancane yena kubonayo umbono kodwa awuhambisani nalelozwi amen wathi ngabona umbono nami amen ho bakithi wayeyisibonakaliso wayeyisibonakaliso wathi ngabona umbono futhi ngabona uIsrayeli njengezivu ezihlakazekile entabeni zingena milusi nalomboniso omkhulu umbishopi wenyuka wamugula emlengene wathi umoya kaNkulunkulu wasuka waya ngaphi lapho uphuma kimi na wathi uzobona lapho ususetilongweni uzobona yena u-Ahabu wathi mfakele ilongweni lowomfo nimuphe lesi sinkwa sosize nimunike namanzi osize okubaphuze wathi lapho sengibuya ngokuthula wathi khona-ke ngizobhekana naye uMikaya mdala wama lapho enoyisho kanje inkosi wathi uma ubuya ngimpela kobe uNkulunkulu kakhulumanga kimi yilokho-ke wayeyini na wayeyisibonakaliso ukuthi abaprofethi bakajehova abaprofethi bakankulunkulu uhlala nezwi likankulunkulu ninomprofethi othi lifanele libhabhathize eziqwini zikayise indodana nomoya ongcwele ngumprofethi wamanga uma nithi kukhona umprofethi phakathi kwenu othi kukhona onkulunkulu abathathu ngumprofethi wamanga akukho mbhalo wanoma yikuphi okwakho kunjalo kodwa umprofethi eqiniso kaNkulunkulu uyohlala nalelozwi kodwa uma umbono wakhe uphambene nalelozwi akasuye umprofethi oqiniso ovela kuNkulunkulu akukho ndawo ebhayibhelini noma yimuphi umuntu owake wabhabhathizwa esiqwini sikayise indodana umoya ongcwele bukani uPawulu phezulu lapho etilongweni omncane umjide bekhali liwuku onempande lele phezulu lapho echithe iminyaka engamashumi amabili itilongo lamaroma wabhala lezi zincwadi manje ngicabanga ukuthi umshumayeli wabesifazane wacabangani ngopawulu lapho ethi abesifazane mabathule ebandleni angibavumeli bakhulume sengathi ngiyabona babeyomsebenza ngempela ngicabanga ukuthi labo babhishobhi bacabangani labo babhishobhi lapho esho zonke lezi zinto ezehlukene ngikani lokhu lapha into nalokhu lapha konke lokhu lokho uPawulu ebatshela na ubani lo mfo empeleni lo mfo lele phezulu lapho etilongweni na kodwa wayehlangane noJesu wayazi ukuthi wayekhuluma ngani futhi kulelo qembe elifanayo emva kokufa kukaPawulu ekugcineni babumbana kuleso zikejane sababhishobhi nabasezinkundleni eziphezulu kuya emkhandleni waseNaysia nalokho kwabumba ibandla likatolika batete ezwini likaNkulunkulu lapho kungene wakho uyise indodana umoya ongcwele ngiphosele inselelo noma ubani noma yikuphi noma yiziphi sizokuba sifakazi ukuthi akunjalo
The baptism using the title of Father, Son, Holy Ghost is false.
Amen. Ushoka njengoku ubaphathizo kusetshenziswa isiqu sika Yesu indodana umoya ongcwele. Ungamanga ishoka njengoku. Ngiyaliyala yilona lowo lapha noma eThekwini.
That hasn't been baptized in the name of Jesus Christ.
Ungakapaphathize egameni lika Jesu Kristu. Baphathizwa futhi egameni lika Jesu Kristu. Paulu zenzweni isihlanu isishiyagalolunye noma ishumi nesishiyagalolunye isihlanu wathi namu amukele yini umoya ongcwele lokhu nakho lwayo na bathi sazi nakwazi ukuba kukhona umoya ongcwele wathi pho wabhabhathizelwa kukuphi na bathi sibhabhathiziwe kodwa hhayi ngombhabhathizo wamakristu uyise indodana nomoya ongcwela akusiwo umbhabhathizo wamakristu akukho mkristu owake wabhabhathizwa kanjalo ebhayibhelini noma amakhulu eminyaka emva kwebhayibheli
It's a Catholic creed and not a Christian doctrine.
Kusivumukolo sekatolika futhi hayimfundise emaKristu ngikhombisa ephepheleni kuyinkohliso ukukusebenza koDevil. Ngiqonde khona ukuthi abantu ababhaphathizwe kanjalo bayile ndlela. UNkulunkulu nomuntu omningi phandle lapho namhlanje ongakwazi ukuyikhona okungcono. Kodwa ihora selifikile sifanele sibuyele ezweni uma sibheke uNkulunkulu ukuba asebenze kulolu suku njengoba enza ngalo nkathi. Ngathi kumama wami ngenkathi efa ngaphambi kokuba afe, ngathi mama ngenkathi ngiba ngumKristu njengomfana ngiqala ukufuna nokuthola, ngangazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu kusukela emibonweni oyaziyo nezinto ezenzeka kusukela phansi empilweni. Ngathi ngase ngithole ukuthi ibandla likatolika lathi siyibandla kwenza behluka ukuthi iBhayibheli lithini. Siyakholwa ukuthi lelo liqinisile, kodwa siyibandla esikushoyo uNkulunkulu uyakubopha ezulwini futhi ngakho manje-ke bakwenza ngale ndlela ngumzimba wodwa. Amaluthela athi banephutha sikukholwa ngale ndlela, amabhaptisti athi banephutha bonke sikukholwa ngale ndlela, futhi kukhona amakhulu aleyo mizimba. Ngani ungaze ube nakho kanjani ukukholwa na? Yiliphi kuwo eliqinisile na yinye into eqinisile? Ngangingayazi ngaleyo nkathi. Ngathi mama ngabuyela ephepheleni futhi ngatshela indlela labo baphostoli bokuqala ukuthi hlobo luni lwebandla babenalo ukuthi babefundisa kanjani nezinto abazenzayo. Ngakwenza ngayo impela nje indlela abakwenza ngayo, indlela iBhayibheli lisho ngayo, futhi ngathola imiphumela efanayo.
Excuse expression, but the
amen, ngiyaxolisa ngesisho kodwa ubufakazi bukapudingi ngokuthi uwonde lelo iqiniso uthole imiphumela efanayo abayitholayo. Yebo, ngakho ngeke wakhe ukuzethemba entweni ethize enezindlela ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ezehlukene zokuhamba ngale ndlela nangaleyo ndlela. Ngase ngithola-ke ngale ephepheleni ukuthi Jesu washo ugqibo lwakhe, uma noma yimuphi umuntu eyothatha izwe lilodwa noma aliguqule kule ncwadi, noma ubani oyenezela noma yini kulo, noma akhiphe noma yini kulo okufanayo kuyothathwa okwesabelo sakhe sencwadi yokuphila. Kwakhombisa ukuthi wayenegama lakhe lapho kulungile kodwa liyokhishwa. Wo, sifanele sibuyele kulelizwi kodlula amazulu nomhlaba, kepha izwi lami lisoze lihlileke. Yebo mnumzane, wonke amazwi omuntu awabe ngamanga awami abe yiqiniso, washo uJesu. Asihlale nezwi ya hohe ya uJoshafati. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ugcina owangempela, umprofethi oqiniso ohlala nezwi lakhe futhi ongeke axegise ngalo. Qhabo mnumzane, uhlala nalo ngo amakhulu amane emelene naye neziprofethi zawo, futhi kodwa esakhe kwakuyizwi likaNkulunkulu nesibonakaliso esifanayo nezinto. Futhi ngiyasho namhlanje sikudingayo namhlanje ngumuntu umprofethi ovuswa phakathi kwethu ezohlala nezwi likaNkulunkulu, ukukhathaleka ukuthi noma ubani omunye uthini, noma ngabe ihlelo lithini. Mikaya wayengenabambiswano, Mose wayengenabambiswano, Noa wayengenabambiswano, ngekho namunye wabo kuphela owake waba nobambiswano. Konke kumelene nabo, kodwa bayizibonakaliso ngezinsuku ezimbi ngaphambi kokuba uNkulunkulu athumele ukwahlulela. Futhi uNkulunkulu yaligcwalisa izwi lakhe, futhi ufune izwi lakhe ligcinwe abantu bakhe. Ayibongwe Nkosi. Manje ukwehlela phansi ekuvaleni imizuzu embalwa nje manje lalisisani. Kwakukhona umuntu othunywe kuNkulunkulu, ogama lakhe kwakunguJohane, isibonakaliso somprofethi ngaphambi kokuba uJesu aze eze emhlabeni ukuba azimemezele uqobo lwakhe. Wathumela umprofethi ngaphambi kwakhe. Ngabe wakwenza na? Wathumela umprofethi u-Eliya weTestamente elidala, waprofethwa ukuthi uyofika ngamandla ka-Eliya weTestamente elidala. Wayezoba yisibonakaliso somprofethi ukuthi uJesu wayezofika, ukuthi kwakuzoba khona uMesiya ozofika. Futhi uJohane phume ekutane wayeyisibonakaliso sokuthi uMesiya wayesendleleni yakhe. Lapho uJohane ebonakala, uIsrayeli kwakufanele azi ngabaprofethi babo. Bakukhetha lapho-ke abantu ababakholwa abaprofethi babo, abakholwa asikholwa ukuthi okwashiwo nguPetro kwakuqinisile ngosuku lwePentekoste, abakholwa ukuthi lokho kuqinisile. Bakukholwa okwashiwo nguPawulo, into efanayo eyenziwa nguPetro, wathi umingelosi evela ezulwini ishumayela noma yiliphi izwi mayibe ngeqalekisiweyo. Bakukholwa lokho, niyabo? Abakukholwa. kuti amabakhalo anga baprofeti babo ukuba babazi babeyokwazi ukuthi uIsaya wathi uyobakhona ivimbo lomembeza ihlane eliyolungisa indlela phambi kwenkosi. Babefanele bakwazi, wayengumprofeti, inkosana yabaprofeti, wabatshela kodwa abakukholwanga. Qhabo qhabo wathi kukhona uMesiya ozayo.
This man was a man sent.
Lo muntu wayengumuntu owayethunywe nguNkulunkulu. Wo bazalwane wayengenakulandelwa, uNkulunkulu umnika kulandelwa umhlambi omncane njengoba nje enza kuEliya.
God give him his power.
Kunkulunkulu umnika ukulandelwa kwakhe. Akakujolanga enhlanganweni ethize yezombusazwe. Washumayela izwi, wahlala ezweni likaNkulunkulu. NgoNkulunkulu umnika umhlambi omncane.
Eliya
wahlala ezweni likaNkulunkulu, uNkulunkulu umnika umhlambi omncane.
This man had no cooperation.
Lo muntu wayengenabambiswano, wayengenakulandelwa, kungekho bambiswano, ekesuyo wehlelo, angacelanga lutho futhi wayengasabi lutho.
Lowo
kwakunguJohane, ngani na? Wayengumuntu owayethunywe nguNkulunkulu. Yingaleso sizathu sukuma, wayengu-Eliya emi lapho ukufakazisa kubantu ukuthi uMesiya wayezofika. Wathi ngiphi imbo lomemezayo ehlane njengoba kusho umprofethi u-Isaya, lungelani ukuhlakabeza inkosi. Labo bafarisi labasadusi bama phandle lapho futhi baphikisana ngamabhantshi abo nezinto, khona lapho besaphikisana futhi beqophisana ngakho, khona lapho phakathi kwabo kufika uMesiya ihamba. UJohane wathi, bheka nango, haleluya emqapheleni, wayemethulile, nango, umi phakathi kwenu ngomanje. Wathi ngaleso sikhathi amazulu ahlokoma, uJesu wahamba wangena emanzini, futhi uJohane wafakaza ebone umoya kaNkulunkulu njengejuba wehla, iphimbo lamemeza kakhulu, loyo indodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo. Wo hehe. UJohane wathi, manje ngifanele nginciphe mina, yena uzokhula. Wo umprofethi onjepho isibonakaliso kuIsrayeli, yebo mnumzane.
He was a man sent from God.
Wayengumuntu ethunywe nguNkulunkulu, nakuba uyise wayengumpristi. Oh yebo, uyise uZakariya wayengumpristi. Kodwa niqaphelile na? UNkulunkulu wayengeke amvumele lowo mprofethi ukuba axubane nezinhlangano zabo. Uyise wayezomthatha amwezele esikoleni sesayensi yezenkolo ehlelweni elikhulu likasibanibani. Amenze umfundisi omuhle, niyazi futhi amqeqeshe ayophuma phezulu, futhi amnike inqwaba yento ayengafanele abe nayo. Kodwa uNkulunkulu akawuvumelanga umphefumulo wakhe ukuba wonakaliswe. Niyaqonda na? Wayengenakumvumela lowo muntu ukuba axubane nezinhlangano, wayengesiye yanoma yiyiphi yazo engekho hlelweni lenkolo, umfarisi, abasadusi noma ukaHerodi, kumbe noma kungaba yini. UNkulunkulu akakuvumelanga. Wayenokuzalwa kwinqaba, wayengumntwana oyinqaba, wayengumprofethi, uyise wayengumpristi, kodwa akazange avumele axubane nakho konke kuzenzisa kwabo izinkolo zobufarisi nezinto. Wenzani na? Wamthatha wamkhiphela ihlane futhi wamqeqesha okwadule. Umqeqesha kunjepho, amen. Umqeqesha ngolwazi lwesipiliyoni, lokho kukwedlula konke ukwazi uNkulunkulu. Esephuma wazi ngo ukuthi umyalo wakhe wawuyini, uNkulunkulu wawuqinisekisa lowo myalo. Wawuqinisekisa kuphi na? Emfuleni. Manje uma ungenza okubili nokubili, niyabo? Emfuleni. Wathi ngephimbo lomemeza ehlane, lungisana indlela yenkosi, yenzani umende wayo uqonde. UJohane umuntu othunywe nguNkulunkulu, uNkulunkulu akamvumelanga ukuba onakaliswe, yikho wamqeqesha ihlane nguNkulunkulu. Akamqeqeshanga ezikoleni zabo, hhayi esayenseni yabo yezenkolo. Ukuba wayemvumele, wayezohlolwa yonke into njengalokho ovela ezikoleni namhlanje, zonke izinhlobo zezikolo, hayi nje iPresbyterian, iBaptist, iMethodist, kodwa izikole zePentecostal nazo zimbi nje. Noma iziphi zalezo zikole zesayensi yezenkolo zibakhiphela lapho.
His coming told the spirit of Isaiah. His coming.
Ukufika kwakhe watshela umoya kaIsaya, ukuza kwakhe, ukufika kukaJohane kwabikezelwa empalweni. UIsaya wamashumi amane isithathu wathi, ngiyothuma isithunywa sami phambi kwami, lungesani indlela. Noma lowo kwakungumalakhi wesithathu wathi, umalakhi wesithathu washo ukuthi uyothuma isithunywa sakhe phambi kwakhe. Umprofethi wokugcina kwakhulunywa ngaye, into yokugcina eyakhuluma ngaye. Kumbulani incwadi yokugcina yeTestament elidala yakhuluma ukuthi Eliya wayezofika kubantwana bakwa-Israyeli ngaphambi kokubonakala kukaMesiya.
Book
senikulungele na incwadi yokugcina ebhayibhelini sambulo sisikhombisa ukuthi kuzoba khona ukubuya kwakhe ngezinsuku zokugcina ebandleni labezizwe isibonakaliso basigetsha kanjani uprofethwe ukuthi izofika futhi ngaphambi nje kokukhulu nokwesibili kufika kwenkosi kumalakhi esahloko sesine esambulweni futhi esahloko sesithathu sisitshela ukuthi uzoba lapha ngezinsuku zokugcina yena lowo ofanayo ozomela abantu esikaleni nomhlambi omncane unkulunkulu azomnika wona uzofika ngezinsuku zokugcina unkulunkulu washo njalo uzoba isibonakaliso kulesi sizwe sabezizwe ukuthi isikhathi saso sisekho
When he appears on the scene
futhi kumbulani lapho ebonakala ekundleni isikhathi sesiseduze asikuleke kuNkulunkulu ukuba mthumele isikhathi sesiseduze wathi nje inkonzo yakhe ingaphela uMesiya wazibonakalisa kodwa nje lo nomkhulu ozofika ngezinsuku zokugcina angaqeda inkonzo yakhe uMesiya uyozibonakalisa Yoba njalo isikhathi sesiseduze ngakho kungcono sikhuleke kungcono niqale ukukhuleka isibonakaliso sakhe asinikwe nguNkulunkulu kulonyaka sizomfakazela ukuthi unguye wonke umuntu uzokwazi uNkulunkulu uzosiqinisekisa uzobonisa izibonakaliso nezimanga sengathi akugaze kwenziwe emhlabeni ngakho ngisho khona ukudlikizeka ukuphakazela nokukhuluma ngezilimi uyobuye nezwi likaNkulunkulu njengoba lo muntu wayenjalo ngani na waprofetwa ekufikeni kumalakho wesine nesambulo sesithathu ngakho uzofika Abukho ukuzomisa uyeza amen uzoba lapha amen abantu mabawe ngobuso babo namhlanje futhi baqala ukukhala kakhulu kuNkulunkulu futhi qaphela ukuthi kwenzekani nizombona ebonakala ngamandla yebo mnumzane ngokumbhalo umlezo wakhe wesibonakaliso uzoba ngokuphendula uyokwenzani okwakhe sizomazi ngokuthi uyini na sizokwazi kanjani ukuthi nguye impela na niyazi uIsrayeli wake wakubuza lokho ngesinye isikhathi ngalo kuDuteronomi isahluko samashumi amabili ivesi lamashumi amabili ngikhola ukuthi nguye wathi sizokwazi kanjani ukuthi lona kuzoba nguye impela na Sazi kanjani na uNkulunkulu sitshela ukuthi siyomazi uzokwenzani na uyobe ephendula izinto ziye zabantwana zibuyele emlayezweni sokuqaleni ePentecost ekuqaleni hohe sibonakaliso esinganakiwe sibonakaliso sangempela futhi bayasigeja bazigeja njalo babuyele bangeni leqiniso umlayezo weqiniso uyoma yedwa emelene namahlelo enesibindi futhi engesabi enoyisho kanje inkosi angazi ukucekisa namahlelo angazi ukuzihlanganisa ngalutho nanoma yiliphi angazi ukuncenga lutho uyoqonda ngqo ezini isho kanje inkosi uNkulunkulu uzoqinisekisa inkonzo yakhe ngezibonakaliso nezimanga ukwembulwa okukhulu kwezwi nokuliveza kubantu Kusukela nje oseluseduze njenge uyoma njengoba kwenza uPetru noJohane emva kosuku lwePentecost emva kwePentecost ukuthi babecwaliswe ngomoya ongcwele babhaphathizwa lapho bama kulelo gcekelo laseSanhedrin bama lapho ngaso sonke isibindi okungamiwa ngazo lapho bathi siyanenqabela ukuba nifundiswe ngegama likaJesu futhi wathi kulungile yini kithi ukuba silalele mina noma uNkulunkulu na zahleleni mina phakathi kwenu abangazi lothi abangafundile amen babengabaprofeti babengabaprofeti abagcotshwe nguNkulunkulu babeyizibonakaliso zikamoya ongcwele babengabaprofeti babazi babenjengo Johane nje babekade bephezulu lapho ePentecost futhi babethole ukuthize babengafani neningi labashumayeli bakithi namhlanje abazaziyo bekhosha ngokuthi yiphi inhlangano enkulu sinayo sinabangaki emaqenjini ethu amakhulu sime njengenhlangano enkulu senza umsebenzi umkhulu ukuba yizithunywa zenkolo wo bakithi oh sinezicuku ezinkulu kunazo zonke ezinye uyini na umntonzo wezombusazwe ufuna nilalelisise emizuzwini elandelayo emibili emithathu umntonzo wezombusazwe ngempela ngisho into ethize emizuzwini imbalo edlule niyazi ukuthi ngikhuluma ngani isibonakaliso esiprofetiwe nisishiye kanjalo ngasibeka ethangeni lenu niyabo Awu kungenina nodwa lapha kodwa labo abazokuzwa Sisemathangeni enu yenzani noma yini nifuna kuyenza ngazo kulekani futhi niqaphele uNkulunkulu enyakaze kungene niqaphelele ecwalisa izwi lakhe ulindile lapho amabhomu amaathomu nabantu obesaba nePentagoni abazi ukuthi benze njani nezibonakaliso ezizinkingi ezibhakabhakeni zamasosa andizayo nakho konke lokho uNkulunkulu akubikezela sekuyisikhathi salowo Eliya undawo ndawo avukele enkundleni akuthi abantu akuthi lo mhlaba omncane leyo nsala encane uNkulunkulu azomnika yona akuthi leyo nsala encane ihambe ibize uNkulunkulu futhi eqaphele ukuthi kwenzekani kuyoba khona ukuhlala obala kwamaqiniso okukazwe lonke kuzoba khona amandla abangakaze bawabone ngaphambili inkathazo yakho ngokuthi ngalesi sikhathi bazodlulelwa yisikhathi ngalo nkathi iminyango izovalwa ngakho khumbulani sisesikhathini sokuphela khulekani bukani namhlanje sikubiza ngenkonzo sinani na manje sengivala ngifuna ukusho lokhu sinani na asina lutho abanye babaholi bakithi abakhulu kunabo bonke abavangeli bakithi abakhulu kunabo bonke omunye wabavangeli bakithi abakhulu wathi uma ngingathola amapercent ayishumi abaphendukile bami bebambelele unyaka ngiyobonga kakhulu lapho kungekho ngisho emuva ngaphambilana kunofini wayena amapercent angamashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa abo uPaul wayenekhulu lihlanganiswe namakhulu amakhulu ehlanganiswe namakhulu yedwa wasindiswa futhi wayecwaliswe kakhulu umfowethu wahamba watshela omunye wayetshela omunye futhi watshela omunye kwaya ezigidini ngani na babe nokuthize babe sezwini namhlanje sicabanga ngezixuku ezinkulu nje kuyini na ihlanganiso umbusazwe uma sifika omunye omvangeli omkhulu ufika edolobheni yini efika kuqala na sifika njani sabantu uma wonke amamethodist amabaptist amapresbyterian wonke benza kuzuzo kuncane ukuthi bona laba abangabashumayela kuphela lokhu futhi angeke ashumayela lokho futhi angeke ashumayela lokhu kodwa angakushumayela lokho ninani na futhi benyukela lapho abesifazane ngikhuluma ngamapentekostali abesifazane bangena lapho benyukela ealtare balokhu benxusa bengiphikisana njalo nokubizela ealtare ngingathe ngikusho phela angikholelwa kukho ayikho into enjalo ebhayibhelini umuntu angeza kanjalo kuNkulunkulu engambizanga na ungeke umvimbele awudingi kubiza noma yini uNkulunkulu umbizile ubizela ealtare kungumqondo wemethodist kunjalo ukubizela ealtare baya bathola bathi John, uyazi umama wakho wafa kudala.
Yebo
mfowethu. Lokho kusiku kuphenduka. Lapho ebusukwini bombala bedlule sasinombukisi eluvili owesifazane wangeniswa ngebhokisi lomngcwabo ikhaskethe wabekwa emsamo wendlu yokugcina izikhali amakhulu abantu athi gijimani niye altare.
No.
Ubangela lesiko kwesabisa lesiko umuza wokuzwelana ungukuphenduka kokuhlabeka enhlizweni chapelani okwalemihlangano laba bavangela bakhulu futhi ngisho nakweyami ethobekile inkonzo encane ingazishiyi ngaphandle ngezinye izikhathi ngizizwa nginamahlolo kuphuma kunjalo senzani na siyama bese senza kubizela ialtare futhi sibaqoqe amantombazane amancane anyukele lapho futhi honke hlafuna ushugama athi niyabona yabo ngiyahamba laba besifazane binyukele lapho nezindlela ezimpunguliwe nobuso kupendiwe baphentekostali futhi bangene futhi baphume futhi bakhulume ngezilimi futhi bangazivumeli nezi zinwele zabo zikhulu futhi besalokhu benza into efanayo nababeyenza ngitshela ukuthi kuphenduka lokho na lokho kungukubhukwa kukaNkulunkulu ibhayibheli lathi kuyisono nehlazo kubo ukuba bagunde izinwele zabo owesifazane nezinwele ziphunguliwe angamlahla kanjani ngecala owesifazane nobuso obupendiwe na ungahle ukuze ihora liyeza izembe lize libekwe empandeni yomuthi futhi wonke umuthi ongatheni isithelo esihle uyagawulwa yini indaba na kwakuyiphutha ngoba abezimoteni bakithi ababizwa ngabashumayeli phandle lapha izixuku ezinkulu nabantu abakhuntelene nezinhlangano azazilutho ngoNkulunkulu kunelawu lazi ngobusuku basekhikithe lapho sekufika benyukele lapho ngoba ke labo bantu ePentecost babenyukele lapho base bethi manje uJesu wasiyala ngokuthi sifanele sinyukele lapha futhi sihlale size samukele amandla avela phezulu manje bazalwane sekuyizinsuku ezisishiyagalolunye selapha kakade asikwemukele ngokukholwa manje sinomoya ongcwele siyaphuma ngoba kade silapha senze lokho uJesu asitshela ukuthi sikwenze lalungakaze neze lube khona ulwazi lesipiliyoni. Ake ngibitshele ukuthi yize ngiyazi lokhu kusetshephini, kodwa nakhu kufika noma kanjani. Lalelani, ngizonitshela ukuthi yize kungamahloli abantu bezama uku, angikaze ngikholwe ukuthi umoya ongcwele wawungubu ukukhakazela, angikaze ngikholwe ukuthi umoya ongcwele wawungubu ubufakazi bokukhuluma ngezilimi noma ukukhala noma ukumemeza. Leyo yimizwa emadlingozi ngikhwele ukuthi umoya ongcwele ungakwenza lokho, kodwa umoya ongcwele ungubunkulunkulu obuhlala etshabenakele. Ngikhwele ukuthi sike kujane esikhulu sabantu esizitsho ukuthi sinomoya ongcwele asazi nento eyodwa ngayo, uhlangabezana nonkulunkulu. Kanjani ngosuku lwePentecost bathi manje njengamabhaptisti namhlanje, iPresbyterian neMethodist, ngiyabuza niyakholwa ukuthi nino? Oh yebo, siwemukele ngokukholwa. Ngokukholwa lutho akusiwo. Imizwa uyathanda ukubona ukushana kwelanga futhi yima futhi ubukele ilanga lishona futhi ukhale nezinyembezi zedle, lowo akusuye unkulunkulu. Lawo amadlingozi avele entweni ejize kuwe. Uzwa ngomuntu ogulayo noma ngojesu ofayo ukhala kakhulu futhi umemeze, lowo akusiye unkulunkulu. Lawo amadlingozi omuntu ngaba kanjani unkulunkulu? Ngibabonile abantu emdlalweni ebhola bajabula kakhulu bangingize ngezindebe zabo yonke enye into. Ningangitsheli sisekudingeni ivuselelo, insindiso, futhi amapentekostali ayafika abaxove abantu futhi abatshele ukuthi lapho bekhuluma ngezilimi banomoya ongcwele futhi abanye babo baphila zonke izinhlobo zezimpilo kamuva. Lalela mfowethu, kosuku lepentekoste kwakungenjalo, abazange neze bancike kunoma yiziphi izilimi kumbe noma yini, bese lapho bemi endaweni eyodwa ngahliziyonye unkulunkulu weka ngempela phakathi kwabo. Babona phezu kwalewo nalowo wabo amalanga bomlilo athi wabeka njalo elengela ikhanda labo. Unkulunkulu wayelapho, kwakungesikho ukukwamukela ngokukholwa noma amadlingozi athile. Babegcwaliswe ngomoya ongcwele baseke beyaphuma base beqala ukukhuluma ngezilimi, kodwa kuqala bahlangana nonkulunkulu. Yileyo indaba namhlanje, abantu bayaxovwa futhi babe nesasasa amadlingozi futhi akusiwo umoya ongcwele. Umoya ongcwele ungubunkulunkulu obuhlala ejabenakele, amazwi akho angamazwi akhe. Ngiyanitshela esikudingayo namhlanje ngokubiza, abantu bayahamba bangene abesifazane kanjalo, bayangena bakhuluma ngezilimi babuye baphume futhi uye ezindaweni zabo lapho abanamabandla abo khona. Ngifisa sengathi ngakubhili ubehlezi lapha, ngisanda kuthola incwadi nje evela ezansi lapho ndawo ngelinye ilanga, lapho usifazane athi ngisonta kwejizi enkulu, inhlangano enkulu kunazo zonke amaphentekostali, inhlangano enkulu kwazixu zintathu. Futhi bathi bonke abesifazane bakuyethe 40 Branham bonke bagonde izinwele zabo, ngangine izinwele zende ezimnyama, wathi ngangizithanda njalo ngoba ngangikholwa ukuthi zazingezenkosi. Wathi angizange ngeneze ngipende ubuso, ibandla lakithi lifundisa ukuthi leyo yifashion endala. Wathi bangitshela ukuthi ngikathi ngisonge izinwele zami zaba sakhekhele imbile engangemuva, bathi buka inethayile isicaba ngemuva nakho konke kanjalo, bathi uthole ithayile isicaba elisicaba ngemuva ekhanda lakho. Futhi wathi ekugcineni umkhwekela wami wathi awuzi kundingani izinwele zakho bese uba njengabo bonke na. Manje nginencwadi emphendulayo. Wacha ujalana ngeza enye yamatape akho ukuthi umbhaphathizo wamakristu usegameni lika Jesu Kristu. Manje niyazi ukuthi uzotshelani, anazi na. Wathi ngitshele futhi Branham, ngilambile ngifune ukwazi ngikwenzile.
Say shame on that backslidden husband of yours.
Ngizothi ngiyamdabukela lowo mkhwenyana wakho othubukile, nalelo qembu elingamesaba uNkulunkulu okhonza nalo. Phuma phakathi kwabo kunjalo. uNkulunkulu angeguquke uma uNkulunkulu esho noma yini, usuke eyiqondile. Ngikatshela ukuthi bangaki abashumayeli abahlubukile ofuna ukuqedisa ukuze athole inhlangano enkulu noma iqembu.
We need salvationists. Amen. Stand and let their wives do like that. I got
sidinga abensindiso amadoda azomavumela abafazi bawo benze kanjalo. Nginokwethemba kuncane lwazini lweni lwesipiliyoni sokuba ngumKristu kunjalo. Phendukane noma nibhubhe, he bakithi bahambe bangene kanjalo, bajoyine amabandla, amabandla ePentecostali babuye baphume futhi bangashintshina kancane, bahlale beyinto efanayo, banganyakazini kancane. Wo bakithi, kuyini na?
Modern Jezebels.
Amen.
Ojeze peli bese manje munye kuphela osifazane ibhayibhelini owake wapenda ubuso bakhe futhi uNkulunkulu wamnikele izindleni Ojeze peli bese manje behamba behudula oAhabi babo ngokhololo noma yiyiphi indoda esathi yabene yovumela umka yenze kanjalo aqoke izigidi nezinto futhi aphumele lapha esitalajele futhi aqoke izingubo ezibukeka sengathi uboshwe wampintsha isikhumba njengesosishi ezimpintshe isikhumba kanjalo futhi ahambe angikusho lokho ukuthi kube yihlaya lena kusiyo into yayihlaya leli yizwi likankulunkulu yiqiniso kunjalo ahambe yenze ngesitaladini nengubo empintsha kakhulu eyifakile aze angabe sakwazi ukuhamba kodwa-ke enye indoda yenze ukuphawula ngaye futhi ufune ukulwa nayo ubefanele udinge kushaywa umhlathi wakho kunjalo ngokumvumela kwenze yakhombisa ukuthi wenziwe ngani kunjalo impela sikudingayo ivangeli uNkulunkulu vusa omunye enkundleni abuyele ezwini ngqo uNkulunkulu wathi akusiyo ngisho into ehloniphekile ukuba usifazane eze ngisho enkonzweni futhi akhuleke egunde izinele zakhe futhi owesifazane ugunde izinele zakhe indoda enelungelo liphelele lokuthola isehlukaniso kuye ungowesifazane ohlazisayo ibhayibheli lasho njalo uhlazisa indoda yakhe angahle angakwazi noma yimuphi owesifazane oyogqoka izigindi uyahlazisa
hurt you.
Ngakwazi ninikazi angizami ukukulimaza ngizama ukukusindisa ecibini lomlilo nesihogo phenduka awena wojingi noma yongcwele futhi uziphathe kanjalo noNkulunkulu eteze thembenakele ngaphakathi kuwe yena impela uNkulunkulu wathi ngawe ungakwenzi na awena wojingi ngakhuluma ngezilimi ngibabonile devil bekhuluma ngezilimi ngibabonile eAfrika bephuza igazi okugephezini lekhanda lomuntu futhi bakhulume ngezilimi futhi babize udevil ngike ngaba sezintanjini zabathakathikazi nabathakathi lapho ababekhuluma khona ngezilimi futhi bakuhumushe ngiwabonile amapensela abekwe etafuleni futhi abhale ngezilimi ezingaziwa nomuntu efike anohumushe kwakuyiqiniso ningangitsheli ngezilimi sinokuningi kakhulu kwakho manje nokho ngiyakhola ukuthi uNkulunkulu unolimi olungaziwa ngiyakhola ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngezilimi ezingaziwa kodwa ningaciki kulokho uPawulu wathi noma ngikhuluma ngolimi lwabantu nolwezingelosi kepha ngingenawo umoya ongcwele angikabi yilutho nakuba ngingagudluza izintaba inqobo yabantu bazama ukuthi wo lona ngumuntu omkhulu kaNkulunkulu ubufanele ubone izimangaliso ezinkulu ngani odevel bayaphinisa odevel bayaphuma futhi benze izinto ezinjalo ngazi abathakathikazi ophumayo nezinto ezinjalo obhenca iphilifa kanjalo bafaka imali phakathi ukhipha unwele lwakhe ngemuva ekhanda lakhe alusonge egazini bese luphonsa phakathi nalabo bantu bangabantu abaqotho bayakholwa akusiye lowo muntu yilabo bantu abakholwa ukuthi basondela kuNkulunkulu ngomthakathikazi akashoko yini uJesu ukuthi abaningi bayoza ngimi ngalolo suku futhi bathi bengine imikhankaso emikhulu yokuphulukisa leza sisibonakaliso isibonakaliso sokuthi siyasisekupheleni ngashonge yini uJesu kumathewu isahluko samashumi amabili nane cishe ivesi lamashumi amabili nane futhi amashumi amabili nane amashumi amabili nane futhi wathi abaprofethi mabanga bayovuka ngezinsuku zokugcina futhi babonise izibonakaliso ezinkulu ukuze kudukiswe nabakhethiwayo uma kwakungenzeka kodwa okhethiweyo umi ezwini bayazi ukuthi isiyini sibonakaliso seqiniso angakwenza kanjani umuntu owenza lezi zinto ophika ukukhola kukaNkulunkulu athi ungumprofethi ovele enkosini na angakwenza kanjani umuntu ezweni na angaba ngumprofethi njengoba babenjalo lapho ezansi lapho ngezikhathi zika-Ahabi noJoshafati lapho uMikaya ema kodwa babenoyedwa ezansi lapho owama ezweni u-Eliya izwi lenkosi lalilotshiwe ukuthi u-Ahabi wayezofika ekupheleni kwakhe nombono ka-Eliya wawunalokho futhi noma imuphi umuntu noma imuphi umuntu othi ungomoya noma umprofethi uyakuvuma ukuthi lonke izwi lalokhu liqinisile ngaba kanjani ngokwezixu zintathu na ngibabhaphathiza kanjani egameni likayise indodana nomoya ongcwele bese ethi ugcotshwe ngomoya na ngabafundisa kanjani abantu lokho kweduka futhi abesa lokhu egcotshwe ngomoya na ngeke kwenziwa kungokungeke kwenzeke ngiyaqonda ukuthi lokho akuthandwa ngabantu kodwa sifuna ukuba ngabathandwa ngabantu ufuna ukuba qotho manje uJezebeli no-Ahabi yebo mnumzane ngani bakwenzelani na bakwenzelani labo bokwesifazane bagcine izinele zabo ziphungulwe zasuka futhi babende ubuso futhi baphume futhi bagqoke iziphindi lapho amadoda ayeza edlula nezinto ezinjalo abakhwenyana babo bayakwenze na ngoba abanayo umprofethi eqiniso kuntiti labo ukuba batshele iqiniso babatshele ukuthi awu lokho akwehlukile konke lokho kulungile awufanele ukwenza ngalokho nina Yizwi lenkosi bethelathi noma yimupho wesifazane oyogqoka ingubo yosilisa uyizinengiso phambi kukaNkulunkulu. UNkulunkulu akaguquki, angaguquka kanjani futhi abe nguNkulunkulu na ungongena siphelo. Badinga umprofethi oqiniso obatshela ukuthi leso yisibonakaliso sokuphela. IBhayibheli lathi bayokwenza, uIsaya sasekusihlandi wathi abesifazane bayokwenza lokho ngezinsuku zokugcina impela. Ngakho nakho lapho bekhona. Kodwa bathi banomprofethi epulpiti owesaba izwi likaNkulunkulu, hayi wesaba ibandla. Asikhulekele ukuba uNkulunkulu asithumelele lokho kukhanya kwamuva, lezo inkanyiso yakusedwa, asithumelele lawo athembisa ukumthuma ebandleni elikhethiwe ozobatshela ukuliqiniso bami ezweni likaNkulunkulu, akuthi oJezebeli noAhabi khona-ke bazobehlukanise. Kunjalo impela, kubulani lapho abesifazane beqala ukuziphatha kanjalo. Manje buyelani emuva nje ngocezu oluncane lapho beqala ukugunda ezinye zabo futhi beziphatha kanjalo. Lapho abesifazane beqala ukuziphatha kanjalo kungaleso sikhathi nangaleyo nkathi yonyaka ukuthi u-Eliya ngezinsuku zokugcina uzobonakala enkundleni nesibonakaliso sesikhathi sokuphela, nesibonakaliso sesikhathi sokuphela njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaLothi. Yabo isibonakaliso sesikhathi sokuphela lapho abesifazane beqala ukuziphatha kanjalo, baziphatha kanjalo manje. Kungaleso sikhathi lapho u-Eliya ezobonakala khona enkundleni efunisisa futhi ebize esola futhi edinizela phansi, kunjalo nesibonakaliso sikaNkulunkulu singemva kwakhe eqhubekela phambili. Akazi ukubiza sigejane esikhulu manje. IBhayibheli lathi ungesabi mhlawumbe omncane, kwathendeka kuyihle ukunipha umbuso. Kunjalo, kunjalo impela.
He has to be rejected.
Uzofanele anqatshwe yibo bonke ngaphandle komhlambi omncane, ngokuba unjengo-Eliya namakhulu akhe ayisikhombisa noJohane nomhlambi wakhe omncane. Yebo, niyabona ukuthi simi kuphi namhlanje na? Sifanele sibuyele emuva ePentecost yasekuqaleni, sifanele sibuyele ezintweni zikaNkulunkulu, sifanele sibuyele emuva mfowethu, dadewethu. Ungadukiswa olwazini lwakho lwesipiliyoni, silindelele lo hora. Ungathathi nje ngethemba kanjalo, ngiyakholwa ngokukholwa ngiyakwemukela. Kuba kwenzi lokho, hlangana noNkulunkulu ubuso nobuso futhi uzogcwaliswa ngomoya, bese-ke uqaphele ukuthi kwenzekani. Futhi uma lowo moya okuwe uphambene nalelizwe, kodwa-ke ushiye kanjalo lowo moya, hamba uthole khuleka ukuba uNkulunkulu akuphe umoya wakhe khona-ke. Lapho lo moya uvuka ngosuku lokugcina, uzoba yisexwayiso esimelene nabo labo abanamanga. Yabo, ngoba uJohane wathi ningacabanga ukuthi ningasho phakathi kwenu ukuthi ukuthi nino Abrahama ubaba wenu, nina obaba bethu wayeyi-Methodist, Baptist, Presbyterian noma i-Pentecostal. Ningacabangi ukuba nithi nina uNkulunkulu ningabantwana ku-Abrahama, ngoba uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa wamatshe. Ningacabangi ukuthi ngoba iPentecostal ukuthi nizoxolelwa. Lutho dobo, uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Kunjalo impela. Yebo, mnumzane, khuluma izwi likaNkulunkulu nje ngobuqiniso bosuku lokugcina. Isiprofethi sakhe sinjalo. Uma uzo ake ngiphindele emuva lapha umzuzu nje, ake ngilikhombise ukuthi singathola kanjani ngelenqwaba yemibhalo ebhalwe phansi lapha kade nje ngithathisela kuyo. Ngifuna ukulifundela wodwa kusukela kuqala. Asithathe uDuteronomy isahluko seshumi nesishiyagalombili futhi sizothola umzuzu nje.
Just so before we close here, so that I read the scripture to you.
Ukuze nje ngaphambi kokuba sivale lapha, ukuze ngikwazi ukunifundela lo mbhalo kuDuteronomy isahluko seshumi nesishiyagalombili. Kulungile, futhi asibone manje ivesi lamashumi amabili lesahluko seshumi nesishiyagalombili kuDuteronomy amashumi amabili.
But the prophet which shall pursue.
Yebo, umprofethi oyakukhuluma izwi ngokuziqhenya ngegama lami engingamyalanga ukulikhuluma.
Or that shall speak in the name of other gods, plural.
Noma ikhuluma egameni labanye onkulunkulu ubuningi, lo mprofethi uyakufa.
Right. Spiritually gone.
Kunjalo usephelile ngokomoya, kulungile. Umphefumulo owonayo uyakufa. Sinonkulunkulu yedwa, hayo onkulunkulu.
And if thou sayest in thy heart, how shall we know?
Uma uthi enhlizweni yakho, singalazi kanjani izwi inkosi engalikhulumanga na? Sizokwazi kanjani na? Bazoba baningi kakhulu ababo, sizokwazi kanjani na? Lona usho lokho, nomunye usho lokho, njengomunye esho lokho, nomunye washo lokho, nokunye nokunye. Manje qaphelani, siyazi.
When a prophet speaketh in the name of the Lord,
Uma umprofeti ekhulume egameni lenkosi uma leyo nto kayiveli yenzeke leyo nto ayikhulunywanga inkosi.
But the prophet has spoken it presumptuously. Thou shalt not be afraid of him.
Umprofeti uzikhulumele yona aniyikumesaba yena. Uma uNkulunkulu engakushongo khona ke ningakwesabi kulungile qhubekani nje futhi nikhohlwe ngakho niyabo. Manje bukani ukuthi yini esizwayo namhlanje isivumokholo samapostoli, isivumokholo seMethodist, isivumokholo seBaptist, isivumokholo samaPentecostal, isivumokholo, isivumokholo, isivumokholo. Yini isivumokholo na? Nisitshelaphi na? Ngiphosela inselelo noma ubani ukuba ngikhombise isivumokholo samapostoli eBhayibhelini. Ngikholwa ukuthi ayikho into enjalo. Uma abapostoli babe nanoma yesiphi isivumokholo abake babambelela kuso nazi, phendukani yilona lowo wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu kukukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu. Aniboni ukuthi sikuphi bangane na? Sisesimweni esibi kakhulu, kuyini na? Isibonakaliso seqiniso esinganakiwe. Manje ningabesilisa nabesifazane iningi lenu, futhi ningabantwana bakaNkulunkulu, musani ukungasinake. Khumbulani ukuthi sifanele ukuba nazo lezi izinto, zifanele zenzeke ngalolu suku ngaleli hora siphila kulo manje. Leli ihora ngaphambi nje kokufika kukaMesiya, kufanele kube khona isimemezelo esifika sivele kuNkulunkulu. Ake ngilifundele lokho, asibuyele kuMalakhi ngeyokugcina etestamenteni elidala, futhi lalelani ukuthi uthini lapha kuMalakhi. Kodwa-ke silalelani lokhu umzuzu nje. Manje uma niqaphela uMalakhi esithathu ekhuluma ukuthi uJesu washo ngokufika kukaJohane, bekani ngiyathuma isithunywa sami siyakulungisa indlela phambi kwami, inkosi eniyifunayo iyakufika ngobuzumayo ethempelini layo, nesithunywa sesivumelwano enithokoza ngaso, bheka siyeza isho inkosi yamabandla. Lowo-ke unguJohane ememezela ukufika kukaJesu, futhi wafika ethempelini, khona impela lokho akusho isithunywa sesivumelwano, ingelosi eyayino ekane inabafundi noma ino-Israyeli. Ngiyakholwa ukuthi wayeyileso sithunywa na? Awu, wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu. Manje wanikelwani uPawulu kugula na ukumcindezela phansi? Emva kokuba uJesu sefile futhi wembelwa wabuye wavuka, emva kwesikhathi eside uPawulu wahlangana naye ubuso nobuso endleleni ebheke eDamaseko. Wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngaya kuNkulunkulu. UPawulu wabheka phezulu, kwakukhona ukukhanya okukhulu lapho, leyo nsika yomlilo efanayo. Niyazi ukuthi ngikhuluma ngani na? Insika yomlilo efanayo, futhi uPawulu ekhuluma naye, futhi wakhuluma wamphendula uPawulu. Abantu abamzwanga, abazwanga, kodwa uPawulu wamuzwa. Wathi, "Sawuli, Sawuli, ngihluphelani na?" Wathi, "Ngubani Nkosi?" Wathi, "NginguJesu, manje vuka uye esiteladini esithiwa Siqondile, uzotshelwa wena kusukela lapho kuqhubeke. Nginomprofethi owenyukela lapho kukutshela ukuthi yenzani, uyabo, futhi kanjani." UPawulu wathathwa, wehliswa, wabhaphathizwa, futhi wabiza inkosi, wemukela umoya ongcwele. Futhi uPawulu wathi, "Nganginobuthakathaka enyameni enganikwa bona ngudeveli, isithunywa sikadeveli, ukuba singimukule." Lokho kufana nesibhakela, ngemva kwesibhakela wayengaba ngcono, bese-ke ekuthola aphinde amshaye futhi. Wathi, "Ngabuza inkosi kathathu ukuba ikususe kimi," kodwa inkosi yathi, "Pawulu, umusa wami wanele." Wayesethi-ke, "Funa ngiziphakamise phezulu ubuningi besambulo." Wayenobuningi ngesambulo kunoPetro, uJakobe, uJohane noma yimuphi kubo. Wambona emva kokuba sekuyiminyaka emibili ahamba noma ngaphezulu emensikeni yomlilo ekhuluma naye. Kakhulu kakhulu kangakanani namhlanje iminyaka eyizinkulungwane ezimbili futhi usaphila. Amen. Wathi, "Nganikwa, funa ngithole ukuziphakamisa ngaphezulu." Ngithi, "Manje mfowethu, ngingaphezu kwenu nonke, niyabonge, ngimbone emva kokuba esevusiwe kwabafileyo, futhi ngakhuluma naye ngibona ngithole ukuziphakamisa ngaphezulu lapho kukhona enganikwa khona ukuba kungigcine ngizijobile." Ya, nguye wabatshela ukuba baphinde babhaphathizwe futhi egameni likaJesu. Wathi, "Uma ingelosi ivela ezulwini," wathi, "anginyukelanga ezikoleni zabo noma ngabe babekuphi." Wathi, "anginyukelanga eJerusalema khona manjalo, futhi angiyanga iminyaka eyishumi nanye." Wathi, "Bethele Gibhithe, ngehla ngayongena e-Asia ezansi lapho futhi wabuza inkosi wayesezansi lapho cishe iminyaka emithathu edadeshe etestamente elidala akubone konke kuqhathaniseka esebuya eminyakeni eyishumi nane kamuva wahlangana nopetro kanye nabo futhi wayenevangeli elifanayo wabhabhathiza ngendlela efanayo futhi wenza into efanayo amen wayazi ukuthi kwakuqinisile yabo mnumzane lalelani umalaki manje ngapha umalaki wesithathu manje uma beningavuma ake ngilicacisele lokhu ngiyakholwa asiphenye kalula ngempela manje isahluko seshumi nanye futhi sibone uma ngingake ngibe nephutha kulokho ngicabanga ukuthi nginakho ngingake ngidingeke ngikubheke kuqala ukuba ngikubone uMathewu weshumi nanye asibone siqale
And it came to pass when Jesus
wathi kuba uJesu aqede kuyala kwakhe abafundi bakhe abayishumi nambili wamuka lapho kuyofundisa nokushumayela emizini yabo futhi kwathi ke uJohane esezwile ukuthi waye esetilongweni ngemisebenzi kaKristu waye esetilongweni ngemisebenzi kaKristu wathumela ngabafundi bakhe ababili wathi kuye wena nguyo zayo nomaso bheka omunye na amehlo okhozi kaJohane aba nomthuqu ezansi lapho etilongweni niyabo uJesu waphendula wathi kuye hambani nimlandele uJohane lezi izinto nina kuzwayo nenikubonayo uJohane ngumprofeti futhi uma ezokuzwa lokho kwalokho okwenzekayo uzokwazi ukuthi ngingubani niyabo wathi izimpuputhe ziyabona izinyonga ziyahamba abanochoko bayahlanjululwa izithulu ziyezwa nabafileyo bayavuswa nabo bonke abamahlelo bandawonye akusho kanjalo kuyasho na qabo akusho kwathi izinyonga ziyahamba abanochoko bayahlanjululwa izithulu ziyezwa nabafileyo bavuswa abampofu bayashunyayezwa ivangeli nazo izibonakaliso qaphelani kepha sebemuka laba busisiwe ongakubeki ngami manje qaphelani busisiwe ongakubeki ngami ngamanye amazwi noma onamahloni ngami busisiwe ongayikuba namahloni ngami niyabo Sebemuka uJesu waqala ukukhuluma esixukweni ngoJohane wathi naphuma naye ehlane ukuyobonani na Qaphelani lo mprofeti manje naphuma naye ehlane ukuyobonani na umhlanga ontengantengiswa ngumoya na Hayi uJohane oqabo nina nzalo yezinyoko tshanini washo kulawo madlelo ubani nexwayise ukubani balekela ulaka luzayo na Ningaqala ukuthi singabalokhu nalokho ngoba uNkulunkulu ngamvuselo uAbraham abantwana kulawa matshe womfo wethu ngakungesiwo umhlanga untengantengiswa ngumoya ngaye umhlanga untengantengiswa ngumoya na kumbe naphuma kuyobonani na umuntu owembethe ezinothonotho na adingeke ashintshe izingubo zakhe kabili noma kathathe esashumayela bekani abembethe enothonotho basezindlini zamakhosi bangabefundisi ophumayo futhi angezingane neyazi futhi ashatise abasha futhi aye esikoleni futhi enze ngilomozo ngihlakani futhi niyazi zonke lezi zinto ezincane ezingokusasitabane niyabona yabo akaphenduphenduli inkemba emakhanda amabili phandle lapha emgqeni ongaphambili naphuma kuyobonani umfothi zonjalo na waye babuza kodwa naphuma kuyobonani na umprofeti na lalelani yebo futhi ngithi kini odlula umprofeti Yebo mnumzane wayini na wathi udlule umprofeti wayengumprofeti uhlanganisiwe wayeyizithunywa salonyaka lapho ubukuyobona nina umprofeti na yebo ngithi nodlule umprofeti uyo kulotshwe ngaye bheka ngiyaduma izithunywa sami phambi kobuso bami lo ngesendlela phambi kwami bukani ngapha kuma lakho sithathu ubheka ngiyaduma izithunywa sami phambi kobuso bami Qaphelani manje umalakho esina ke ngifunde lokhu uzofika futhi Beka luyezo suku luvuthe njengeziko bonke abaziqhenyayo yebo lokho kunamhlanje ngihamba ngehla ngesitalade futhi ngibabone laba bantu ngiyakhuluma nabo futhi bayakuhleka bahlekise ngawe ngiyacabanga yini na ngelikela ngangangihamba ngehla uhlangothile lesikwele ezansi lapha ngangikhuluma nabanye abantu futhi bavele bathi oh baqhubeka bahamba ukuthi izokuvele kwathi kimi bawukudla kweatom ngokusheshsha bazoba yimilotha esakazeke emhlabathini bayeke kanjalo usukhulumile ukuthi ula kwakho zilungiselele ukuphume lapha haleluya bengingafanele ngikushe lokho ngikuthele zilungiselele bopha izinkalo zakho ngiyakubiza ingaleso sizathu ngilindile
For behold, the day cometh that shall burn.
Ukuba bheka luyezo suku luvuthe njengeziko. Yebo, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza ukubi bayakuba njengamabili. Yilokho impela kuyoba yikho. Ukwenzekani lapho abakhulu abanye benu balini? Lapho umlilo onzima ushisa intshimi kakolo. Lapho usuyibibi njena uvele ulale yaca nemilotha ngemuva. Yilokho okuzokwenza ngenkathi lokho lapho usugadla. Usuku luyeza luyakuba. Bashisa isho inkosi yamabandla lungabashiyeli nampande nagatsha akuyi kusala lutho kubo kepha ke nina nilesaba igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo niyakuphuma nitshekule njengamathole esibaya lesi yisikhathi seminyaka eyinkulungwane niyakunyathela phansi ababi ngokuba bazoba luthuli phansi kwamatshe ezinyawo zenu ngalolo suku engizolwenza isho inkosi yamabandla kuphumele esikhathini seminyaka eyinkulungwane umlotha wababi khumbulani umthetho kamose encheku yami engamyala ngawo ehorebe ngaye wonke u-israyeli njengesimiso nezahlulelo manje lalithisani manje bhekani ngiyakuthuma kini u-eliya umprofethi lungakafiki lolo suku lwenkosi olukhulu nolesabekayo manje lowo kwakungeke kwaba ngujohane kwakungeke ngoba izwe beliyobe selabhujiswa ngaleso sikhathi kodwa lapha wathi kumathewu wesithathu uthumele isithunywa phambi kwakhe ujesu wathi lowo ngu-eliya obezofika ukulungisa indlela phambi kwami kodwa ngaphambi kokuthi le bhomu yathome enkulu shaye ngiyakuthuma kini u-eliya umprofethi iyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana koyise funa ngifike ngishaye izwe ngesiqalekiso profetha kulolu suku kodwa manje wena wothi o lowo eliya wayezoba ngujohane isithunyaso esivumelwano oba kungujohane impela injalo impela ujesu washo njalo futhi wakuqinisa khona lapha yilowo ngikhulume ngaye kodwa niyabo kwakungeke kube ngu-eliya owayezofika niyabo kwakungeke ngoba niyabo ukuba bekunjalo khona-ke isiprofethi sasinephutha umhlaba ukudiswanga emuva lapho niyabo kodwa ngaphambi kwalolo suku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi eliyofika ngiyakuthuma kini u-eliya futhi uyobuyisela qaphelani ukufika kwakhe kokuqala izinhliziyo zawoyiswe kubantwana yilokho akwenza kuqala waletha umlayezo wesimiselo sesikhathi esisha ukufika kukakristu manje eqhelisa obaba bebandla lomthetho elidala kulokho kukholwa kwebandla lomthetho bangene ekukholweni okusha okwakusanda kuzalwa nje khona-ke lapho esefika kwesibili futhi izinhliziyo zabantwana zibuyele kobaba bepentekoste umlayezo wasekuqaleni manje yana ngapha esambulisi sithathu futhi nizokubona khona lapho futhi ngakho kuprofethiwe sisesikhathini sokuphela mfowethu kunjalo njengabaprofethi abangamakhulu amane bemelene nomikhaya bathi sikulolo suku lokugcina siyazi abaprofethi bamanga babonisa izibonakaliso zamanga bejoyina amahlelo bathi wozani nijoyine asijoyine wozani nijoyine ibandla lethu lethani ubulunga benu sivulele nina kulokhu okusa ukuba nedlulisele ubulunga benu usuka kulelo bandla buze kuleli wo umbheke yini obunisiza ngayo ubulunga benu na ubani ngenalo ifa lenu ezulwini kuhlwani yibo abaprofethi bamanga bayobonisa izibonakaliso zamanga kodwa bukani abaprofethi beqiniso bazodlala nezwi likankulunkulu izibonakaliso zeqiniso zizoveza ubala izwi likankulunkulu leqiniso ebandleni leqiniso nebandla leqiniso lizokwemukela izwi futhi lijabule ngalo lapho umhlambi omncane ozonikezwa ngezinsuku zokugcina ukuzoba yinsali yabezizwe abazokwedluliswa ngenkathi ujesu efika kwakungekho lutho kuphela engizosana impela nje lapho eyakholwayo iqembu elincane likajohane laba yilo elakholwayo ujesu wabathatha kusukela lapho kuqhubeke wenza abafundi ngabo waseqhubeka lapho u-eliya lapho kufika imubhiso lapho kufika isikhathi sikanowa wayeyizibonakaliso futhi wangenisa abantu emkhunjini lapho u-eliya efika wakhipha abantu ekudidekeni ababekukho lapho kufika ujohane bonke abaprofethi babeyisi isibonakaliso futhi wasethembisa isibonakaliso ngosuku lokugcina ngezinsuku zokugcina kuzoba khona isibonakaliso isibonakaliso esinganakiwe abantu abasiboni bavele baseqe ngaphezulu nje futhi basiyeke sihambe foyethu tete wethu ungalijoyini bandla mangisho lokho sekivala manje manje beninolwazi lwesipiliyoni kuphela lwamadlingozi athize imizwa ethize ningaphumuli kulokho ningakwenzi ngokuba nina abantu ngikhuluma kubantu ngiyabezwa bechafaza izixopha bazwi ngemuva lapho ngaleyo nkathi nje ngikhuluma manje ebandleni yabo lalelani ninga ngisho inqwaba yalezo zinto ngezinye zikhathi kanjalo ukuze ukuthi abantu phandle ezweni phandle lapha lalani nonkulunkulu qaphelani isibonakaliso senu seqiniso nizosibona siyobanqa zonke kini kodwa izigidi zizohamba ngqonga kuso futhi zingasiboni lapho Jesu efika abamazanga bamqondanga u-Eliya niyazi ukuthi bathini lapho u-Eliya enyuka na abawukholwanga lowo mpedo bathi umpedo abantwana khona lapho kulowo muzi uqobo lapho ayehlala khona enhla ayehlala kuwo ayeshumayela kuwo wenza izibonakaliso nezimanga khona lapho kulelozo lapho kufika ukukhala kwensimbi asimtholi u-Eliya inkosi yamkhuphula ngesivunguvungu nayihleka into enjalo nakho kufika u-Eliya u-Elisha nezibonakaliso ezifanayo zibuye umfanekiso kaKristu nebandla lakhe nakho kufika u-Eliya sa u-Elisha izibonakaliso ezifanayo u-Eliya ayenazo ehla ngqo enza lokho ngisho labantwana abancane baphuma bamlandela bathi bandlandini endala wenyukanga ngani njengo-Eliya na niyabona ukuthi kwenzekani kulabo bantwana abangahloniphi na namhlanje bayahleka futhi bayahlekisa ungakhathazeki mfowethu ukwahlilela kulenga eziphakaphakeni khona manje kubhalwe ebusweni bawo wonke umelikana kunjalo ukwahlilela kulenga eziphakaphakeni lonke ulaka lukankulunkulu somandla
Spies are those that are good.
Abangathandi okuhle benesimo sokubesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Labo ke wobagwema.
Don't you take a sensation? Don't you take an emotion? Don't you
Ungathathi imizwa, ungathathi amadlingozi, ungathathi lutho uzohlangana noNkulunkulu. Ubuso nobuso futhi uvumele umoya kaNkulunkulu ungene kuwe. Uzogcwalisa inhliziyo yakho nomphefumulo ongamandla nothando nokuvutha. Nkulunkulu ngisize kuba ngithola indawo yami ngaleya ndawo ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo lapho ngihlale khona ngize ngibone ukuthi umnyakazo wami olandelayo kuphi sesilinde isikhathi eside sengilinde isikhathi eside ngiyakhumbula ngesika utshani egcekeni lami ngemuva lapho lapho ngakha le ndlu phezulu lapha inkosi yangibiza umkami wakhala ngoba wayengafuni ukushiya unina wathi mhlawumbe wayengezukunakekelwa futhi ngacabanga nginomama osemdala nami ngandihlezi phansi lapho ngelinyelanga ngesika utshani ngahlala phansi ngokucacile nje pha iphimbo liyafika lathi zahlukanise khona-ke ngizokubusisa ngathi inkosi uNkulunkulu ngenze ngijabule lapha uyabona ukuthi ngimelene nani zonke lezo zinto seziphelile manje umama Broy usesenkazimulweni umama Branham naye ngiyakuphi inkosi na wahlulela kuzogadla kulelizwe ngolungelo lwalezi zinsuku kukhona ezinye izizwe ezisingakalizwa ivangeli kukhona izindawo noma yini eniyenzayo ningawakhohlwa amazwi ami ningakwenzi leli malicelise okwehange uNkulunkulu akathathe ipeni lensimbi futhi aliqophe enhliziyweni yenu ukuze ningakukhohlwa ningakukhohlwa isho kanje inkosi buyelani kuNkulunkulu ngenhliziyo yenu yonke buyani ningethembeli emadlingozini emizweni kumbe noma yini funani uNkulunkulu ngakho konke kukini kuze kwenzeke okuthize kini enifuna ukukuqondisa nifuna ukuba ngabamesabayo uNkulunkulu niyamesaba uNkulunkulu nifuna ukuphila kahle yenzani lokho ningakukhohlwa ngoba sisesikhathini sokuphela manje khumbulani sisesikhathini sokuphela ukhumbulani lokhu njengoba ngivala ukuba ngikhuleke emzuzwini ningakhohlwa ngizweni ithabenakele futhi uma le tape isahamba ngizweni izwe noma phi lapho ezoya khona kuzovuka isibonakaliso isibonakaliso seqiniso mhlawumbe sesivele sivukile futhi asinakiwe isibonakaliso seqiniso uNkulunkulu obehlala njalo esinikeza esinganakwanga asikhuleke Jesu waseNazarethe njengoba lelo phimbo elakhuluma ngaleyi yangalelo suku emavikini ambalwa edlule ngimeceleni
as I was crossing over that log around the tree
lapho ngisenqamula kulelo godo ngalo kwesihlahla nalowo moya owehlayo ngalezo zikongo zezihlahla futhi wathi uJesu eTestamente elisha unguJehova welidala.
God on this rock I stand.
Oh, uNkulunkulu ngima kuleli twala yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo iminyaka engabashiwa amathathu nento Nkosi ngikhale kakhulu kulesi sigodi lapha lo mlayezo angikaze ngikuduke nangeyintshi elilodwa kuwo kulokho engaqala kukho umlayezo ofanayo nje into efanayo ngibiza abantu babuye hayi ukuba baye emizweni kodwa olwazini lwesipiliyoni sokuhlangana noNkulunkulu nangokuzalwa ngomoya wakhe.
Oh,
yini ezosala ngaphandle kokuthi kube ngokwahlulela na labo abenqaba lowo mlayezo Nkosi akusasele lutho. Wena uligcwalisile kakhulu izwi lakho ukumemezela izibonakaliso zosuku lokugcina futhi ukufakazele ngokungenasiphosiso ukuthi uNkulunkulu nokuthi silapha. Ngisho noma sizwa abavangeli abakhulu emazweni namhlanje bonke bememeza kakhulu nekomkhulu lesizwe sakithi nokukhomba kwezinye izizwe nokwesaba kwehla futhi lapho sizwa ngalawo madoda amakhulu athe nguwe eFulansi ebikezela ukuthi ibhomu yokuqala iyoqathakela eLouisville eKentucky.
Oh God,
amakhulu amamayela ayoshanele izwe. Oh uNkulunkulu, babenethuba lokuzwa kodwa abathandanga. Amaphephandaba, izindaba zamabandla ethelevishini, umsakazo okuthwalile akukho zaba. Ngakho ke Nkosi, wena wathi konke lokhu Baba ngiphe khona kuyoza. Futhi akekho ongeza uma uBaba engamdonsi kokuqala. Manje Baba, ngizikhulekela mina lo mkhuleko, nakhu la ngikhona sengiba yikhehla manje. Futhi angazi ukuthi sisalelwe yizinsuku ezingaki Nkosi. Singahle singabi nazo namhlanje kodwa noma ngabe yikuphi okusasele Nkosi nolusasele empilweni yami. Wo uNkulunkulu, kungenzeka yini ukuba uluthathe futhi wenze ukuthi ize ngalo enkazimulweni yakho na?
I pray first for myself, Lord, that thou will give to me
uqala ngizikhulekele mina Nkosi ukuthi uzonginika intando yakho, mayenziwe intando yakho Nkosi noma angaba yini. Ngifuna kuba kushiwo ngalolo suku lapho sengizohlangana nawe, kwenziwa kahle uma kukukhulu noma uma kukuncane noma ngabe yini esenhlizweni yakho enkulu ngempilo yami Nkosi, ngilapha. Thumela ingelosi nelahle lomlilo futhi uhlanze izindebe zethu futhi usingcwelise Nkosi, kube okwento ethize enkulu yokugcina elungela ukugadla emhlabeni.
Let us be a voice crying in the wilderness of sin.
Masibe yizwi elimemeza ehlane lesono, lungelani ukuhlangana noNkulunkulu.
This little church, these people,
nelibandla elincane lababantu abafikayo usuku nosuku futhi beshayela amakhulu amamayela ophakade nothandayo nongasikhohlwa neze senzo uNkulunkulu ka-Abrahama, ka-Isaka noka-Jakobe.
Who raised up Jesus
from the dead? Wavusa uJesu kwabafileyo futhi manje uhlezi ngakwese kunene somkhulu kweliphezulu uNkulunkulu osethabenakele lenyama. Busisa laba bantu engibabusisa egameni lakho.
May they always remember and know.
Sengathi bangakhumbula njalo futhi bazi ukuthi kukhona isibonakaliso sokuphela. Ngikhulekela ukuthi uzobapha futhi ubenze babe abazuzi babanye emsebenzini wabo noma bangaba kuphi emakhoneni ezitalanti eziteshini zikapetroli nanoma kungaba kuphi ukuba bafakazi esitolo segilosa kumsendi noma kungaba yini Nkosi, uma kukhona okuxwayisayo enhliziyweni yabo sengathi bangaba ufakazi, sengathi bangaphila izimpilo zokumesaba ngempela uNkulunkulu nezingcwelisiwe baze babe yizincwadi ezibhaliwe ezifundwa umuntu wonke.
uNkulunkulu,
busisa besifazane bakithi. Oh uNkulunkulu, ngikhulekela ukuthi uzobavuma mela abageze ubuso babo labo abangathatha iloko kuzipenda kuka Jezebel kubo, benze babe nesibindi samaKristu nomoya kaNkulunkulu phezu kwabo owenele ukuba bazi ukuthi abafanele bagqoke lezo zingubo ezingahlanzekile abazigqokayo, izinwele zabo mazikhule njengamanenekazi ngokuba kulothiwe ebhebhelini oligugu emehlweni yenkosi yilelo gatsha elincane eliyophunyuka kuyo yonke lento evelayo ngezinsuku zokugcina, liyoba inkazimulo ebusweni bukaNkulunkulu. njengoba umprofeti akusho kungakenzeki uNkulunkulu sibheke lokho kusekho kunye engingakwenza ngimemezeka kakhulu ngephimbo lami unyaka nonyaka Nkosi futhi ngaphandle uma unyakaza manje akukho engingakwenza ngikholelwa ukuthi uzonyakaza futhi ngiyazi uzonyakaza ngoba wakwethembisa ezwini lakho futhi lapho engimi khona nginganikeza ubufakazi kuphela Nkosi futhi akekho ongeza uma ungamdonsi nabo bonke labo ubaba angiphe bona uzoza nginaleso siqiniseke ukuthi izwi lakho lizonakekelwa sibusise Nkosi futhi uma kukhona labo lapha abathembele emizweni nje mhlawumbe bamemezile bona mhlawumbe banomoya ongcwele noma besingekubale lokho Nkosi ngoba sibabonile abantu emidlalweni yebhola bememeza sibabonile abantu ekuzijabuliseni okungokwezwe bememeza sibabonile labo bejabule kakhulu baze bakhale phandle kwiphansi bedansa nazo zonke lezo zinto lowo akusuwe uNkulunkulu
but to meet you and to talk with you
kodwa ukuhlangana nawe nokukhuluma nawe nawe uphendule yilokho esikufunayo Nkosi wongikhuleka kuwe uNkulunkulu ngawo lomzuzu ukuthi uzothumela lowo moyo ongcwele ungene egumbini lena encane indawo ethobekile ayikho indawo emfaneleyo ukuba eze kuyo kodwa ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi ngendlela okungeyakho uqobo ukuthi uzomthumela khona manje angene egumbini akholekise imiphefumulo njengoba ngishilo esikhashana lesidlule Nkosi mhlawumbe ubeke isikhubekiso endleleni yomunye umuntu mayelana nalokhu kubizelwa ealtare unxusa nokugqoqa abantu ukuba benyuke futhi lapho sesibuya ngonyako zayo sibathola sebengumntwana wesihogo ngokuphindwe kabili kunalokho ababeyikho beqala bangenza kanjani uma ungabenelisi futhi ubakhulekise moyo ongcwele omkhulu Kothi ngikhuleka kuwe Nkosi uNkulunkulu uma lowo wesiliso isoni noma isifazane umfana noma intombazane kulesi sakhiwo kulokubusa ukuthi umoya ongcwele uzofika ngamandla amakhulu ukukholekisa uze kwethe izinyembezi ezihlathini zabo futhi ziconsele emphefumulweni wabo futhi ukuthi kusokela ekujuleni kwenhliziyo yabo bazokholwa futhi bemukele uKristu siphe khona Nkosi abazokudinga altare umphefumulo wabo uzoba yialtare labo siphe khona Nkosi bese ke beza ngenhliziyo egcwele kuwe futhi bathi manje sengifuna ukubhabhathizwa egameni lika Jesu Kristu ukuze kuthethelelwe kwezono zami engiziphendukele siphe khona Nkosi bagcwalise ngomoya ongcwele
give us evangelists in the world today not those who persuade
sibavangele zwe namhlanje hayi labo abaqoqayo futhi badonse futhi benze abantwana behlelo uNkulunkulu sivusele wena abantwana yiba nabantu Nkosi ukuba bakhuleke Ngicabanga ngendlu kaKhoneliyu wakungadaza kwenzeke kowezizwe ngaphambili kodwa babezile ukudla futhi bekhuleka futhi lapho lowo muntu kaNkulunkulu lowo mprofeti uEma lapho futhi kwathi esakhuluma lawo amazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo abalizwayo izwi uNkulunkulu siphele lo hlobo lomhlangano kwathi uPetro esakhuluma lawo amazwi wo uNkulunkulu basebelungele babezile ukudla babelindile babeqotho bona nje babengalindile babelindile kwaze labo apostoli balinde uNkulunkulu waze wehlela phakathi kwabo futhi bambona futhi bakhuluma naye bakhuluma nezinhliziyo ezashisa izwe lahashuka babene sibindi futhi bama phakathi kwezindawo lapho kwakungahle kubo kusho kunqunya kwekhanda labo uqobo bathi kusifanele yini ukuthi silalele nina noma izinhlangano zenu noma nina amadoda ehlelo na noma sizolalela uNkulunkulu na ngiboneleni nina futhi khona lapho ngo bathi bangadedelwa nje bahamba baphuma ngqo futhi bashumayele igama lika Jesu Kristu futhi wo uNkulunkulu siphe lokho Nkosi
raise up this one that you're speaking of in the scriptures to us Anoint him Lord.
Usalawo ukhuluma ngaye emibhalweni ngithi mcobe Nkosi. Ngiyambiza mthumele Nkosi. Wo uNkulunkulu izinto zethu zilambile ziyakhala.
Send him Lord. That will return.
Mthumele Nkosi ozobuyisela abantu babuyele kukholweni kwawo baba futhi ozobasusa kulezi zincelebane zamahlelo bangene olwazini lwesifiliyoni lwangempela noNkulunkulu njengoba benza ePentecost. Ibandla langempela futhi livuze nomlayezo ofanayo, ukukholwa okufanayo, imfundiso efanayo, iBhayibheli elifanayo, uNkulunkulu ofanayo nesibonakaliso esifanayo, sivusele umprofeti Nkosi.
Heal the sick in the midst of us today, Lord.
phulukisa abagulayo phakathi kwethu namhlanje Nkosi kukhona labo lapha abadingayo ngiyabakhulekela Baba bengilokhu isikhathi eside ngilindile kulokhu kuza futhi kukhona labo abahlezi lapha ngobunye busuku ngenkathi umpostoli uPawulu eshumayela ubusuku bonke insizwa yawa indlini futhi yazibulala yalala yayingakuqondile kodwa yalala yase iwa nokuphila kwayo kwase kungasekho nompostoli wakhuleka nokuphila kwabuye kwangena kuyo futhi
oh
Nkosi uNkulunkulu baningi lapha wena okuguleni futhi sisalinde isikhathi eside sedlula isikhathi sokukhipha ibandla khona labo abagulayo
oh God let that power
Oh uNkulunkulu makuthi lawo mandla lowo moyo ngcwele ufika siqhusa wonke insika yomlilo
who declares himself
ozimemezela yena futhi azazise yena ukuthi ungubani futhi siyamkhola makazongolezele wonke umuntu phakathi lapha namhlanje
heal the sick fill with the spirit
Kulungisa abagulayo, gcwalisa ngomoya, yipha ukukhulula ngayo yonke indlela Nkosi esikudingayo. Gcwalisa zwizi inhliziyo zethu ngokukholwa uNkulunkulu, ngokukholwa kungafi. Ngokukholwa kungaxegisi ukuthi sino isho kanje Nkosi siphe khona Nkosi.
It's your people, your message, your word, your servants.
Ngabantu bakho umlezo wakho izwi lakho izinceku zakho no devil ngeke sibambe ngeke ngisho asibhubhise lapho lelithabenekele zilibhujiswa ngokuba uma lelithabenekele lasemhlabeni libhujiswa sinalo eselivele lilindile ngeke asilimaze ngokuba konke okuyisitha sethu kuyisitha sakho ngokuba thina singabakho sithengiwe ngenani legazi likaJesu eliyigugu
therefore you devils That has bound these people to sickness. I'm charging them in the name of Jesus Christ. I'm charging them in the name of Jesus Christ. As a servant of God claiming this word to be the truth, you
believe
that. You have no rights. Everything that you are claiming was canceled at Calvary. You came over
to the Lord. Manje uNkulunkulu yipha wonke osilisane wesifazane umfana noma intombazane phakathi lapha ukukholwa ukuba bakukholwe lokho izwi selikhulunyiwe uma uthi kulento abanqukuleka ungangabazi enhliziyweni yakho umkhuleko wokukholwa uyemsindisa ogulayo usunakho okucelayo siyakwazi lokho sinalelo themba kuNkulunkulu uma ngambe sinakho ukukholwa uma uNkulunkulu ehlala kithi siyakukholwa lokho Kuthi ngiyazi ukuthi lokho kunjalo Nkosi ngakho siphe khona namhlanje ngenxa yokugula nensindiso noma bengifanele ngisho kumbe bengifanele ngithi insindiso kuqala bese ke kuba ukugula siphe khona Nkosi ngoba umphefumulo yiwona oyigugu kakhulu kunomzimba kodwa labo ngezinye izikhathi umphefumulo wabo usindisiwe nalo mzimba omdala osengoka sathane futhi uyazi ukuthi uzowuthatha ngesikhathi sokuphela uzowufikiza futhi awuthumele muva kuze ukuthi izilwanyana zasemhlabeni zize zini obuzele zingene kuwo futhi ziwudle ziquqede kodwa soze uthinte lo mphefumulo ngoba uyigugu elihle kakhulu likaNkulunkulu nanga lokho kuphila njengokuphuma ecabungeni kubuyela kuNkulunkulu okunikezayo uyovela ngenkathi yonyaka ezayo nomzimba omusha usathana ngeke neza uthinte ngisho nakuguga noma yini okunye soze kwawuthinta kuzoba umzimba okhazimulisiweyo sibhekele uNkosi buthisa abantu bakho manje bangabakho futhi ngibanikele ezandleni zakho ngicela lokho ngegama lika Jesu
This day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have given great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place
shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go, especially to my lost sheep of Israel, for they require signs, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say, my servant broke the word of life, the way that I would have him to, for I have anointed him just the place for this.
Oh, Jesus.
That is not my word. That is his word.
Lelo kusile izwi lami, lelo izwi lakhe. Oh, esikudingayo lelihora siphila kulo.
Do you not understand, friends?
Aniqondini bangane ukuthi uNkulunkulu akezi inkosazi waye bakhulu na uhlala phakathi kwezizijobile ezincane izinto ezijobile. Aniqondi mhlawumbe ukuthi kwenzekani nje kamanje ukuthi yini ihamba phakathi kwalesi sakhiwo ukuthi yini ihamba phakathi kwalaba bantu njengamanje. Usheloni umoya kuse-eli ngaphambi kokuba ngenze noma yini ngomfowethu uHikinbothamu. Qaphela lo mlayezo ngokuba ngiwulethile. Into ethi ayifani naleyo ukunixwayisa ngale nto ezayo. Bukani ukuthi kwenzekeni. Ezinye izinto imibhalo ebengiyibhale phansi lapha angizange ngisho ngethinte, futhi ngahamba ngayothi ngqi kuyo, ngiholelwe phandle lapho ngumoya ongcwele. Niyabo, eminye yemibhalo angizange ngisho ngethinte, ngivele nje ngaphumela kwenye into ngokuphelele. Kanye esikhashaneni ngezwa into iza, futhi ngiphendule ngale ngithole ukuthi bekukuphi. Umoya ukhuluma macala wonke manje. O bantu thembekani, yibani qotho, ningazami ukuphumula. Niyabo, ngibheke into enkulu necwebezelayo. Lapho bonke abaprofethi ngisho uDavide wathi ekufikeni kwenkosi ukuthi zonke izintaba ziyokwehliswa nezindawo eziphansi ziyophakanyiswa, wathi izintaba ziyotshekula njengezincama ezincane, nawo onke amaqabunga ashaye izandla zawo. Awu, babecabangani abantu ukuthi lokho kuyoba njani lapho uJesu efika na? Baphenduka kwaba yini na? Umshumayeli omdala othobileyo wayengenamfundo eneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala, wayehlane hhayi ukuba ayoqeqeshwa ngumuntu kodwa ukuba aqeqeshwe nguNkulunkulu. Waphuma futhi wama nesiqephu sesikhumba semvu ezisonge ngaso, enoboya bonke ubuso bakhe, enoboya obuntofontofo yonke indawo, nezinwele ezilengezehla entanyeni yakhe, ehlala phandle hlane ephila nezinkumbi. Lokho yizintethe, izinkumbi, izintethe zasendle nezinyosi. Ngenkathi ehlala ehlane futhi uyafika uma odakeni ezingwini, futhi wamemezela ukufika kukaMesiya. NoMesiya wetha ngo umuntu ojwayelekile phakathi kwabantu, futhi wabhaphathizwa. Nabo bonke abaprofethi bamemezela ukuthi kungenye yezinto ezinkulu kunazo zonke kwesezake zenzeka, futhi kwakuyiyo. Niyabo, bafuna into ethize enkulu, into ethize ecwebezelayo ukuba yenzeke. Yabo, umoya ongcwele awucwebezeli, uyakhazimula. Okucwebezelayo kungokwezwe, okukhazimulayo kungokukaNkulunkulu. Khazimula phezu kwami, Nkosi, ngomkhuleko wami. Ngithobise, ngehle, ngithathe, ngibumbe futhi ungenze. Moya kaNkulunkulu ophilayo, woza kabusha kimi. Ngibumbe, ungenze, ungenze ngibe ngowakho uqobo, Nkosi. Thatha mina nje. Ngiyazi nje ukuthi umoya kaKristu uyahamba-hamba kulesi sakhiwo lapha kulokhu kusa. Nkulunkulu uzokwehlulela yizwe, ukhona lapha manje, ngokwangempela nje, njengoba ngimi kuleli pulpiti. kube khona isisodwa ezimbili ezintathu iziqinisekiso zakho zezwi khona impela nje okwashiwo yiBhayibheli nikuzwile kuvala ngaleso sikhathi emva kwalokho na ukukodwa ukubili kwethathu yonke into ngohlelo lokomoya yonke into ngohlelo lwangokombhalo vulani izinhliziyo zenu futhi niqonde
such a time.
Oh, isikhathi
they were in an upper chamber all with one accord waiting.
Babesekamelweni liphezulu bonke ngenhliziyonye belindile ngokuba labo abalinde enkosini bayokuthola amandla amasha bayakukhuphuka ngamaphiko njengokhozi. Ungakhuphukeli nje lapho bese uthi Nkosi ngiyaxolisa ngezono zami manje ngemukela ngokukholwa ukuthi nginomoya ongcwele bese usuka uhambe. Labo abalinde enkosini amaviki ezinsuku noma ngabe kuyini bayakuthola amandla amasha bayakukhuphuka ngamaphiko okhozi bayogijima bangakatshali uma behamba abayikuphela amandla. Ngifundise Nkosi, ngifundise Nkosi kulinda ngilinde enkosini. Imini nobusuku njalo njalo uAna wayesethembeleni njalo njalo ekhuleka emini nasebusuku lapho bengenisa uJesu uyangena eimpumputhe owesifazane oyimpumputhe wabeka izandla zakhe phezu kwakhe wasebusisa uNkulunkulu ngoba ebumpumputheni bakhe bokomzimba emoyeni wakhe wayeqhutshwa umoya waze wayofika lapho wayemi khona. Lapho uSimeyoni elindele yena ngemuva endlini encane yomkhuleko ngemuva lapho wayazi ukuthi wayenesithembiso ngomoya ongcwele ukuthi waye ngezukufa ikhehla elinamashumi ayisishiyagalombili cishe eminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala futhi wayetshela abantu ngokusobala angiyikubona ukufa ngize ngibone uMesiya futhi ngawo lo mzuzu ingane endadlana wayeyini na hhayi umuntu yodumileyo bonke abaqaphi bemi beqaphele lapho bengenisa uMesiya esongwe kamnandi futhi kahle ngempela futhi ebukeka kahle futhi enongwe ngezipayisi futhi efakwe amakha nezingane ezincane ezizela ukuzobusiswa kodwa umama omncane okwakukade kukhulunywa kabi ngaye bathi waba nengane engaphandle komshado omngcwele esongwe ngembeleko ijoka izimpahla zejoka lezinkabi esongwe ngazo enyuka endlini futhi bonke abantu bezichelanisa naye. Kodwa nakho kufika leso zigejane esincane lelo qembu elincane uAna oyedwa uSimeyoni omunye ehamba ehla ngomugqa engazi lapho ayezophosa amehlo akhe khona kuyo futhi waphakamisa izandla zakhe futhi wathi Nkosi salo sumukise inceku yakho ngokuthula manje ngokwezwi lakho ngokuba amehlo ami abona insindiso yakho. Niyabo akukho lutho olukhulu olucibezelayo ukukhazimula futhi nakuba kukhulunywa kabi ngakho wakuyisibonakaliso futhi namhlanje bonakaliso kukhulunywa kabi ngaso asinabambiswano kukhulunywa kabi ngaso kodwa sibizwa ngakho konke kodwa isibonakaliso esinganakiwe isibonakaliso okukhulunywa kabi ngaso iBhayibheli likhuluma ngalokho isibonakaliso kukhulunywa kabi ngaso. Asikhumbule lokhu lapho sesihamba siya emakhaya ethu ningalokothi nike niyeke lo mlayezo ufe ezinhliziyweni zenu noma yini niyenzayo ningayenzi inhlizani ngalokhu imini nobusuku futhi nikhuleke imini nobusuku ukuba uNkulunkulu avuse ufakazi wakhe manje sesilungele ngokuba ngikholwa ukuthi masinye isikhathi asisayikuba bikho siyeza kanjani kuzoba nini futhi Branham na angazi mhlawumbe namhlanje kungaba kusasa uma kungenamhlanje ngizokubheka kusasa futhi kungaba kulonyaka ngonyaka ozayo eminyakeni eyishumi mhlawumbe eminyakeni engamashumi amathathu angazi ukuthi kuzoba nini kodwa ngithe kusukela manje kuqhubeke elungelani wonke umzuzu futhi ningathathi nje into ngokwejwayelekile ningakwenzi lokho ningaphumuli emini nasebusuku nize nibe senikhulume noNkulunkulu gede ebuhlanyeni ningaxovwa amadlingozi ninga kwenzi lokho yilokho okuletha izinto eziningi kakhulu zokuba namakhanda aqinile nokwenza abantu bakwesabe. Yabo ingenxa yobuhlanya bamakhanda aqinile ningakwemukeli lokho lutho enhlobo hlala khona lapho uze ukhulume noNkulunkulu empeleni ngumphefumulo wakho futhi nguwo ozohlala iphakade ngaleya futhi qiniseka ukuthi awuchawuli nje bese usho isivumo kholo noma wemukele ukuthize ngokukholwa ungakwenzi lokho khuluma kuNkulunkulu vumela uNkulunkulu kulume nawe bese uqaphela ukuthi kwenzekani kuwe qaphela izifiso zakho nokuthi ukuthi kwenzekani kodwa ke uzokwazi noma ukhulume noNkulunkulu noma cha inini nimkholiwe kulokukuza kinina ngeshilo mayelana nokubizela altar benazi ukuthi babekwenza kanjani eBhayibhelini na abaningi abayikholwa inkosi abaningi abayikholwa inkosi wabhaphathiza egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zabo uma ningazange sasindangaze sibe nokubizela ealtar babengakaze babe nabantu abenyukayo uma wenza lokho uthola yonke into
nangu uwomfo enyuka ealtar ubukeka engozi idlayo futhi eguqhabazi ngoba uthize uzame ukumthola unobunzima obukabili ukuba uke uphinde umthole futhi niyabo futhi wenzani na uthola konke kukho
Jesus wathi konke ubabangi phakona kuyoze kimi hlala nalelozi uNkulunkulu uzokwenza konke okunyokusele kunjalo kunjalo uNkulunkulu uzokwenza konke okunyokusele uNkulunkulu anibusise ngethemba kuphinde ngilibone futhi kulobu busuku ngiyathemba ngamunye wenu ongakwenza ngiyazi inqobe yenu izodingeka ihlale ngaphandle ingezi ngizokwehla kulobu busuku ukuzozwa umfowethu uma kuba intando kaNkulunkulu ngifuna ukuthatha imilayezo yakhe yomibili futhi nevile ngomuntu kaNkulunkulu nomoya omnandi futhi ngiyazi ukuthi ubani lapho ngimuzwe eshumayela ngiyazi ukuthi ukuvela ngo enhliziyweni yakhe ngiyakwazi lokho futhi nevile njengoba asho ngobunye busuku ngalokho kuPawula wathi ngaPawula ngelikilanga ngiyompaphathiza egameni likaJesu ngakwenza kanti na ngabubone boqotho nokwethembeka kuye ngakazi ukuthi uma ake akunikezwe futhi kubonakale futhi ubenga kubona ngempela amehlo akhe ayengavuleka wayezokwemukela ngalinda futhi ngatshela ibandla ningakhathazeki lowo mshumayelo we-Methodist uzoza kahle futhi nangu namhlanje umeli usuthabelakele eqine engqiye emsebenzini njengoba engaba njalo emlayezweni uyamkhola uNkulunkulu futhi ngiyazi uma ngizwa into evela kumfuthi lebili ngiyazi ukuthi kuyikho uqobo uvela kuNkulunkulu ngoba uyilolo hlobo lomuntu ngibeke izandla zami phezu kwamaduku enu lapha eselikhulekelwe Ngethemba ngamunye wenu usemukele isibusiso sivela kuNkulunkulu ngethemba ukuthi uNkulunkulu usenhlizweni yenu asizi lapha ukuthola isibusiso sivela kuNkulunkulu kakhulu kangako njengoba siza lapha sizoku zonke uma siphefumula umphefumulo sithola isibusiso kuNkulunkulu esizela ukuzokwenza lapha ukuqondiswa ukunqunywa ubusoka izinhliziyo zethu nokufinyelela phambi kuNkulunkulu nokumkhola uNkulunkulu ngezinhliziyo zethu zonke nilikumbule izwi lenkosi futhi ningakhohlwa futhi ningehluleki ukubheka isibonakaliso seqiniso esithunywe nguNkulunkulu futhi ke sengizobuyisela inkonzo ku-14 evile simdedele asho noma yini afisa ukukusho
I am telling you I've known that God confirmed what we expected in the first of the service as I look across this number of faces this morning I know that it has been well that you have been here And it has been good that I have been here, and I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled, if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message, which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at his word, whatever he feels. But he has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Ubungeke ucele ngimnandi kakhulu ubungacela yini kumfowethu ngempela na sizathu sokuba ngiyabo bangane ngiyazi niyangithanda niyamthanda umfowethu nibili niyabathanda bonke abantu bakaNkulunkulu niyathandana uma kwake kwaba khona isikhathi esedlula ukuba sithandane ngaso sinamhlanje sifanele sisendelane ndawonye kakhulu umfowethu ngakokuthi nje sedlule ukuba ngabafowethu nodadewethu begazi ngempela lelo thando olufanele lube sezinhliziyweni zethu komunye nomunye ukuthobelana nezinhlonipho okuphakeme okwedlula konke futhi ngiyakuthanda lokho ngiyayithanda leyo nto yangempela futhi lapha umfowethu nebile nomfowethu iginbotham umfowethu ngikholwa ukuthi bekungumfowethu Funke bekungezwakali ngisho ukuthi nguye onikeza lowo mlayezo emuva lapho ovela ivela kuNkulunkulu leyo milayezo ngane ibivela kuye ngempela noma ubani onokwehlukanisa ngokukamoya uyakwazi lokho kodwa nakho kuyikho ekufikeni ngimthanda kakhulu umfowethu nebile ngize ngicabange lokhu niyabo angifuni ukusho lutho ngaphandle uma nginento ngempela evela kuNkulunkulu ukuba nginitshele yona niyabo futhi benginalokhu lokhu kufika enhliziyweni yami cishe ezinsukwini ezimbili noma ezintathu ezidlule futhi angitholanga ukuthi ngikubuke kakhulu kwaze kwaba yizelo kusuku ngabheka imibhalo embalwa yingaleso sizathu ngiza ukuzokwethula sekusukile ezindleni zami manje niyabo noma ngabe yini niyenzayo ngakho lokho kuzoba kinina niyabo kodwa sekusukile esandleni zami ngomfethu nevile nami siyileyo ndlela nje uma ngehlela lapha nje ukuba nje ngikhulume ngesinye isikhathi futhi into ethize njengalokho nomfethu nevile enomlayezo ovela kuNkulunkulu ngiyohlala phansi ngqo yebo impela nginikeza indawo umlayezo kaNkulunkulu njalo niyabona futhi yileyo ndlela esenza ngayo komunye nomunye futhi ingaleso sizathu ngiyethengezo uma uNkulunkulu enganginiki lutho khona ke mhlawumbe ukukhuluma nje futhi uma uNkulunkulu kukhona akunika umfethu nevile futhi ngilapha ePulpit ekuseni nge ubusuku ngesonto noma ngabe kunini umfowethu nevile uzovele uba yilowo umfowethu omkhulu kangako uze kimi athi mfowethu Branham ngikukholwa ukuthi uyincebo kaNkulunkulu kodwa inkosi nje inginika umlayezo ubungakwenza lokho bungeke na yebo mnumzane ngeza kufanayo kuye uma bezokhuluma ngiyothi mfowethu nevile uzongixolela na uNkulunkulu unginike umlayezo ngifanele ngiwusho kubantu khona manje futhi yena umfowethu nevile uvele adede endleleni kanjalo sobabili komunye nomunye niyabo yileyo ndlela eseza ngayo bese ke uma thina uma ngingenayo into ethize khona ke ngiyakuthanda nje ukumuze shumayela ngamuzwa bangaki abamuzwa ebusuku ngesonto eledlule na umlayezo isibanga liso kanjani ngiyanitshela ubhanqa nengqo nokushiwo ekuseni futhi bantu ngiyanitshela nenezwi likaNkulunkulu lenele okufanele ngempela nihlale ngokuqondile futhi nibe ngabaqondile uNkulunkulu anibusise manje mfowethu Neville.